zikomo inumbali neviyo. Tiyenti tsale chimine mpindi chabe sopano kupemphero. Tiyenti welamitse mitu yathu. Kodi zilipo zopemphaso yankhulidwa zili zonse ngatizo zingati zidziwike ndi dzanja lopezedwa kwa Mulungu yekha kuti ine sungani mu malingaliro mwanu sopano chimene inu mukufuna kuti mumufunse iye ndipo mukhulupirire icho ndi mtima wanu wonse pamene ine ndikupereka pemphero langa chifukwa cha inu naponso. Atati akumwamba ife tili tikuchiwerengera ichi mwaiwotero kuti tabwera ku nyumba ya Ambuye pa tsiku lolunda lino ndikudzapeza kuwala kwa mwana wa Mulungu kukuwala ndikumva mzimu woyera ukuyimba kupyolera mwa wanthu ndi kuyankhula kupyolera mwa wanthu basi kuundana kwakung'ono kwakuwala kwa mwana mkatimu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi kuwala kwa mwana kwakumwamba pozungulira mitima yathu momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izo. Tsopano iwo ali anthu anu angokweza kumene manja awo mu kusonkhana uku kuti iwo ali nazo zopemba zomwe iwo akanakhumba kuti inu mukanawayankha iwo mmawa uno. Ndipo ine ndikupemphera Atate kuti inu mupereke chilichonse cha zopemba zawo. Zipo zochuluka kwambiri zomwe zaunjikidwa pa gome ndi zopempha zochuluka kwambiri kulikonse za wanthu odwala ovutika kuitana kwa mafoni mtunda wautali pafupi 50 pa tsiku. Oh Mulungu, kodi ife tichita chiyani? Ingotitsogolerani Ambuye. Ife sitikudziwa njira iti yoti tipite kapena choti tichite koma inu mukhoza kulondolera zinthu izi. Ndipo ife tikupemphera kuti inu muzipereka izi kwa ife chifukwa icho ndi cholinga chathu Ambuye. Moyo umene ife tili nawo pa dziko lapansi waperekedwa kwa ife ndi inu. Ndipo ife tikufuna kuti tiugwirise iwo ntchito pokulemekezani nawo inu. Tsopano inu mutilondolere ife muzinthu zimenezo Atate. Tidaliseni ife lero pamene ife tasonkhana palimodzi kuti tidzamve mawu Ambuye, kuti tidzayimbe nyimbo, kuti tidzapereke pemphero. Imvani mapemphero athu, sangalalani nafe mu nyimbo zathu. Ndipo yankhulani kwa ife kupyolera mu mawu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine sindikudziwa basi malali wonse amene ine ndikanati ndichite nge kukhala uli mwayi waukulu kuti ndiyimepo kuposa momwezo zikanakhalira kuti ndiyime muguwa kuti ndiyime mkati wa moyo kwa oyembekezera anjala anthu aluzu. Ndipo uwu ndi mwayi waukulu. Poyamba ine ndikanafuna kuti ndifunse ngati aliyense wa banja la Arright ali pano, Hedi kapena Orville kapena aliyense Hedi. Kodi Orville ali ndi inu Hedi? Chabwino mufunseni iye ngati iye angati adzere cha ku nyumba mwansanga pa chimene ine ndinamuuza iye inu mukudziwa. Adzayime cha ku nyumba ngati iye angathe ine ndinayiwala kuti ndichibwerese icho pobwera limodzi nane mmawa uno. China chake cha galu wawo wang'ono yemwe iwo ali naye kumeneko. Kotero ine basi ngati inu muti mudzanguyendesa cha ku nyumba komweko pamene inu muzichoka kwa wanutu ukatha utumiki. Ndipo tsopano Edith ndiye mwali wa Hedi yemwe ife tikumudziwa ngati msungwana wang'ono yemwe wakhala chilumalire chiyambireni iye anali khanda. Ndipo iye ali mkazi tsopano. Ndipo iye ali mu maonekedwe oyipa kwambiri. Tsopano ine pafupi chaka chapitacho ine ndinapita uko pamene iye anali ndi vuto lake loyamba. Ndipo mwansanga ine ndinapeza chomwe vuto lake linali mwathandizo ndi chisomo cha Mulungu. Tsopano kwenikweni lomwe lili vuto ndi mwanayo, iye akakhala miyendo yake imagundana palimodzi ndipo iye sangakhoze nkomwe kuyisuntha iyo moyitang'alitsa. Ndi chifukwa chakutsinjika kowirikiza pa kulumikizana kwa misempha. Koma chimenecho chili palibe chinthu cholakwika mwa thupi ndi mwanayo kunja kwa kukhulana kwa kupuwala ali mwana pamene iya anali pafupi usinkhu wa miyezi 5 ndi umodzi. Iye ankafuula ndi kulira moyo wake wonse pafupifupi mpaka ife tinamupempherera iye zaka zambiri zapitazo ndipo iye wakhala wokondwa chiyambireni mpaka pafupi chaka chapitacho. Ndipo tsopano ndi kwenikweni kusintha kwa usinkhu mwakuyankhula kwina kusintha kwa moyo wake. Ndipo misempha yake ili mu chikhalidwe chomangika choterocho Ibo dona wangono yo alinacho mmalikaliro ake kuti iye akufa. Iye sakala moyo basi kuchokera ku ola limodzi mpaka kulina. Ndipo inu mukudziwa ndipo akazi athanzi amphamvu amakhala ndi nthawi yovuta. Nthawi zina amachita kubayidwa mankhwala owatonthoza ndi kupita kosamalira wopenga ndi kukalandira chithandizo chodzidzimusa ndi chilichonse pa nthawi imeneyo. Munthu wokhalapo alinako kusintha kuwiri kwa moyo. Iwo amakhala nako kusintha kuchokera ku nyamata kupita ku umwamuna, kuchoka ku sungwana kupita ku mayi, pafupi 16:11, zaka 16:12. Iwo amakhala ngati gulu longowuluka ndi usiku. Ndipo ngati inu mutati mungopilira nawo iwo pa usiku umenewo. Ine ndili naye mwana wamkazi ali pa usiku umenewo pakali pano, Rebecca, muzimupempherera iye. Ndi Bile, mmodzi aliyense wa ife tadzera mu usinkhu wosokonezeka umenewo. Ndipo kotero ife timayenera kupita nawo iwo pozindikira kuti ndi china chake chimene iwo iwayenera kudutsamo. Ndipo tsopano ile ife ndi kusintha basi kwa zaka zisanu ndi ziwiri. Zaka zisanu ndi ziwiri zilizonse moyo wako umasintha. Kotero nthawi kasanu ndi kawiri kuchulukisa kasanu ndi kawiri ino mukuona. Ndipo izo zimapangisa izo ngati kuvuta. Ndipo ndiko kusintha kwa thunthu. Ndipo izo zimawavutitsa akazi amuna kawiri kawiri amakhala ngati amakhala nako kutengeka kopusa pa nthawi imeneyo. Ndipo nthawi zina amawasiya akazi yawo koma akazi amakhala wopanda chonde pambuyo pa izo. Ndipo ife tonse timadusa mu izo. Ndipo ife tiyenera kumakumbukira kuti ndizo zinthu zomwe ife timayenera kupirirana wina ndi nzake ndi kumvesa zinthu zimenezo. Ndipo Edith wang'ono walowa mu chikhalidwe ichi ndipo iye wataya kulemera kochuluka ndipo iye akuoneka moyipa. Ndipo ine ndikukuwuzani inu usiku wina osati nonse inu pali modzi koma kaulendo kakang'ono kokha kupita kumeneko. Iwo akumakhala naye iye usana ndi usiku. Ndipo kaulendo kakang'ono kupita kumeneko kuchokera ku kachisi kuno ndi makachisi osiyana makachisi apa ulongo kuno. Wena inu anthu pitanuko ndi kukaona banja la Raiti. Ine ndikutsimikiza iwo angayamikire izo. Ungopita uko kukhala nawo iwo kanthawi pang'ono ndi kukayankhula ndi iwo kugwira nawo chanza ndi zosaposa kucheza pang'ono kwa chibwanawe. Ife timayiwala zimenezo mophweka kwambiri inu mukudziwa. Ndipo pamenezo zifika ku nyumba yathu yomwe ndiye ife timayamikira izo. Ndipo ife tiyenera kumakumbukira wena amayamikira izo nawonso. Ndipo banja la Right ine ndikutsimikiza angayamikire izo. Ine ndikudziwa inu mukanazichita izo ngati inu mukanadziwa kuti chikhalidwe ichi chinalipo koma inu simumadziwa izo. Chotero uko chotero ine ndinali kukuwuzani inu mawu uno pa chifukwa ichi. Pitani ndipo mukawachezere banja la Right ndipo mukayese kumusangalatsa Edith. Tsopano musati mukamuwuze iye kuti akuoneka moyipa. Mukamuze iye akuoneka bwino. Iye akhala bwino chimene iye akhala bwino ngati titi tipitirize kugwirizitsa pa iye. Ndicho chifukwa chimene ife tili pano. Iye ndi mlongo wathu. Ndipo ife tili pano kuti tigwirisebe mu nthawi izi chifukwa cha mwana amene. Basi monga momwe ine ndikufunira kuti wina agwirizise chifukwa cha ine ndikumapemphera pamene ine ndikudusa mu mayesero anga. Ndipo inu mumafuna wina pa anu. Ndipo banja la Right lakhala lili motalika limodzi la ziwalo zakale kwambiri amene amabwera ku usonkhana kuno. Iwo ine ndikulingalira ndi mbale Roy Slaughter ndi mlongo Slaughter. Ine ndinawaona iwo mbini zingapo zapitazo ndinawagwedezera dzanja iwo pamene iwo anali kubwera muno. Ndinaganiza ine mwini pamene ine ndimayendesa pozungulira ngodya ndi zaka zingati zimene ine ndamuona mbale ndi mlongo Slaughter akutenga malo awo mu mpingo uno. Yola muzitunda ndi zidikha ndipo akunkabe patsogolo. Ndipo banja la Right ndipo monga choncho iwe umawayamikira anthu amenewo inu mukuona. Ndipo tiye tizisonyeza kuyamikira kwathu kwa iwo. Tsopano lero ine ndili nawo uthenga wautali iwo uli pa chitsutso. Ndipo ndiyeno usiku uno ine ndamva kuti pali mgonero ndi kutsukana mapazi zina zotero. Kotero abusa yankhula ndipo ife tikhala ife tibwera kuno ndipo ngati inu muli apafupi mubwere ndi kudzasangalala nawo uthenga wochokera kwa mbusa kuchokera kwa Ambuye. ndiyeno ndiponso kuchokera kutsuka na mapazi ndi mgonero usikuno mukhala modzaza kwenikweni usikuno kotero ife tikhala okondwa kukhala nanu inu ngati inu mulibe malo ena oti mupiteko ndipo ife tikufuna kumuyamikira Don Rudder ndi mbale wathu ndi mbale Jackson ndipo abale awa ndi abale wathu mipingo ya paulongo yomwe sayanjana mbale Jack Palmer ali panowa yemwe amasunga gulu komu Georgia ndipo ife tikufuna kuwayamikira amunawa ndi mtima wathu wonse chifukwa nthawi zomwe ife timakhala ndi misonkhano pamene ine ndibwera kuno ndipo iwo amabwera kudzatichezera ife ndipo ife tikuyamikira izi ine ndikumuona mawa uno bwenzi langa labwino Dr. Lee Vero ndi akazi awo ine ndinamuzindikira mlongo Vero pamenepo poyamba ndipo ine ndimangoyang'ana pozungulira kuti ndione pamene mbale Lee anali ndipo ine ndilinako kanenedwe kakumwera kachikale ngowe yotolera nayo mwaona paliponse ine ndikamupeza iye ine ndimamufunafuna iye tsiku lililonse pa msonkhano waukulu uja kuti akhale ali uko kuti azindithandiza ine ndipo ine ndinati tabwino ngati Lee abwera mumulole iye alalikire ndipo ine ndizangopanga pemphero la odwala ndipo ife tinamuitana iye ndi china chilichonse ndipo sinakhoze konse kumupeza iye kotero ine ndili nayo ngowe yoti ndimutole nayo pamene ine nditi ndiyankhule ndipo ife tili oyamikira kukhala naye mbale ndi mlongo Vero muno mmawa uno ndipo mwina mwake ali pambiri wonjezerapo pano amene ife sikili wamvesa ine ndikumuona mlongo pano ine ndikukhulupirira wochokera ku Chicago ine sindingakhoze ine ndikulidziwa gulu pano koma ine sindingakhoze basi kutchula mayina awo ndendende kotero ife tikuwayamikira iwo kuchokera kulikonse paliponse pamene inu muli ine ndikuona abale pano anyamata awiri omwe ali oti adzazozedwe ang'ono mu utumiki basibe mmawa uno awiri abale athu achikuda wochokera uko mu New York angolandira kumene zikaka zawo kupyolera mu mpingo wa Philadelphia ndipo apereka mpingo uno ngati ndikumene iwo amachokerako ndipo ife tisanjika manja pa iwo kuti mulungu adalitse utumiki wawo mu New York ndi nayo mipingo iwiri kapena itatu kumeneko ine ndikukhulupirira mbale Milano ali nalo limozi la magulu ang'ono kumeneko ndipo ife tili ife tikuwayamikira iwo ndipo pano pali awiri owonjezera akupita uko tsopano kuti akapange kukhala nawo mautumiki kwa anthu kumeneko ndipo ife tikuyamikira zinthu izi ambuye akudalitseni inu molemera wochuluka kwambiri ine ndikuyang'ana pozungulira ndikuona wena wosiyana ndipo iwe basi sungakhoze kutchula mayina awo koma ine ndikudziwa kuti iye akumvetsa tsopano ine ndikukhulupirira ngati mulongo wathu walimba kapena mmodzi wa iwo abwere kuno ndi kudzatiyimbira ife pamene khala la moto linamukhudza mneneri mupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira ndipo pamene mawuwa liwu la mulungu linati ndani ati atipitire ife ndiye iye anayankha ine ndili pano nditumeni ine pamene ife tikuwadzoza atumiki awa pakusanjika kwa manja tsopano ife tikuzindikira kuti njira ya mwamalemba yakudzozera mtumiki ndikusanjika kwa manja ine ndikuganiza ndi pamene abale athu amvula yotsiriza kapena anthu aku Battleford ndi wena otero anakhala osokonezeka ndipo pamene iwo anaona uko kusanjika kwa manja nkuti azipatsana mphaso za uzimu tsopano ife sitimakhulupirira kuti mphaso zimabwera pakusanjika kwa manja ife timakhulupirira kuti kusanjika kwa manja ndiko kuvomerezera kwa chimene ife tachiona kale mwaona ndi amen mwaona tsopano pamene iwo anasanjika manja pa Timoteo ndi pa abale aja iwo anali atazindikira mwa amuna amenewo kuti munali mphatso kumbukirani kondoweza mphaso iyo imene inali mwa iwe yochokera kwa gogo wako akazi a Lois ndipo iwo anayiona iyi mwa Timoteo ndipo chotero akulu anasanjika manja pa iye ndikumudzoza iye osati kuyika manja pa munthu yemwe palibe chimene chinayamba chaonetseredwa inu mukuona ndipo iwo amangopempha madaliso ndipo ife tonse tikukhulupirira izo kotero sitimapatsana mphaso za uzimu ife timangowazindikira iwo ndikusanjika manja pa iwo kuti tiwavomereze iwo kuti tikukhulupirira kuti Mulungu wachita zinthu zoterozo kwa anthuwo. Ine ndinazindikira mawu uno kutali mbuyo mbale makine wochokera. Ine ndikukhulupirira ndi kine kapena makine mtumiki wachi Methodist wakhala kumbuyo uko yemwe wangodzozedwa kosachedwa pa kuno nayenso. Ine ndikukhulupirira uko kunali kulondola kuchokera pa nsanja kuti akagwirise iyo ku Ohio limodzi ndi mbale dawo ndi mlongo dawo ndi gulu lochekera uko ku Ohio. Oh, pamene ife tonse tisongana limodzi malo ang'ono awa kubwera pa limodzi ndi zodabwitsa. Popanda chipembezo, popanda zilumikizano za chilichonse koma kwa Yesu Khristu yekha ndizo zonse mwaona. Basi tikangokhala limodzi mu malo a mwamba mwamba. Tabwino mlongo ngatinu muti mutipase ife tiyeni tingoyimba imodzi iyi ndime imodzi ya iyo. Pamene khala la moto linamukhuza mnene tiyeni tiyimbe iyo limodzi tsopano.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Am I send me? Speak, my Lord. Speak, my Lord." Our brethren will come forth if you will.
So now, lala nabale wena otumikira azibwera kuno ngati angatero omwe ali asanjike manja pa iwo. Ambuye wanga wothandizira apa kachisi pano mbale radeo mbale lambu ndiwo komwe pano momwe inu mufunira. Ine ndidza yanga Ambuye nditumeni zichedwesaniyo chonde.
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. What is your
Dina Lanundindani Mbale? Mbale Orlando Hunt wochokera ku mzinda wa New York ndikulondola uko ndi mbale Joseph Coleman. Tsopano ngati inu mutangotembenukira kwa omvetsera abale wanga, mbale Hunt ndi mbale Coleman kuitana kwa Mulungu pa mitima yawo. Ndipo monga ife tangoyimba nyimbo alipo mamiliyoni tsopano ali mu tchimo ndi manyazi akufa. Iwo amva kulira kwa chisoni ndipo wawa kuja. Ndipo ife tikuwapemba iwo fulumirana abale kuti mukawawombole iwo mwaona. Mwansanga yangani Ambuye ine ndili pano. Ndi momwe iwo akuyankhira mmawa uno. Ndipo monga ife monga abale ampingo uno ndi gulu ili tikuvomereza ichi mwakusanjika manja pa iwo ndikuwapatsa iwo dzanja la manja la chiyanjano. Ngati kuti akhale mboni za Yesu Khristu ndi kuthandizira kwathu pano kuti ife tiziwayimira iwo kumbuyo pa chilichonse chimene chili cha ulemu ndi cholondola mu uthenga. Mapemphero athu adzakhala mosalekeza kwa amunawa kuti Mulungu adzawagwirise iwo ntchito kuti amulemekeze iye. Ndipo mulole mautumiki awo akhale olemera ndi akulu mu New York. Mulole wawo moyo wawo ukhale wodzaza ndi utumiki kwa iye kubweretsa mkati mitolo yofunika ku ufumu. Mulole akhale miyoyo yayitali yosangalala. Mulole Ambuye Mulungu awamangirire iwo ndi kukhalapo kwake kosatha ndipo awapatse iwo thanzi ndi nyonga ndi kuwasunga iwo mu utumiki wake mpaka Yesu Khristu adzawayitanire iwo kwawo kwamuyaya mu mpumulo wakumwamba. Lolani osonkhana awa tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ndipo ife atumiki tikupita patsogolo kuti tisanjike manja athu pa iwo. Atate wathu akumwamba, ife tikusanjika manja athu pa mbale hanti mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Monga chimene ife tachidziwa cha Iye Ambuye chakhala chili chilungamo. Ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kuyitanidwa uku mu moyo wake wa utumiki. Ambuye kayankhuleni kupyolera mwa mʼbale uyu. Azipindula miyoyo, tibweretsa chiwombolo Ambuye kwa iwo amene ali mu ukapolo. Zonse matenda ndi zamisala ndi zamthupi ndi zauzimu. Ambuye mupatseni iye utumiki weniweni kuti iye akhoze pa mapeto a ulendo wake kuyangʼana mʼmbuyo umo podusa mu njira yayitali imeneyo. Ndikuona kuti iye wakhala wokhoza mwachisomo cha Mulungu kumugonjetsa mdani aliyense. Pyolera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu ife tikupempha izi. Amen. Pa mʼbale Coleman, ife panonso tikusanjika manja athu monga mboni Ambuye kuti tikuvomerezera kuyitanidwa kwake kuti ife mpingo uno gulu lino la wanthu tikumukhulupirira iye ngati wantchito wa Khristu. Ndipo ife tikupempha kuti inu mumudalitse iye ndi kumupatsa iye utumiki waukulu wamphamvu kuti iye azikapindulira miyoyo kwa inu Ambuye ndi kumakawombola mu msinga ndi kuswa mphamvu za Satana kuzungulira miyoyo ya wanthu omwe iye akuyanjana nawo. Perekani kwa iye Ambuye moyo wochuluka zipaso, thanzi labwino ndi nyonga. Ndipo iyenso pamene iye adzafika ku mapeto a ulendo, Mulungu perekani kuti iye adzakhoze kuyangʼana mʼmbuyo njira yayitali ndi kudzaona kumene mwachisomo cha Yesu Khristu iye wakhala ali wokhoza kuswa zomangira zilizonse za mdani mwa ulemu kwa Mulungu. Atate akumwamba, mulole amunawa tsopano akakhale moyo chotero ndi kukagwira ntchito mu kukolola kwa Mulungu. Mulole madaliso anu akhale pa iwo ndipo akhale nawo mpaka nthawi yomwe ife tonse kuti tidzakumane pa mapazi a Ambuye wathu wamkulu. Mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen. Mulungu akudaliseni inu mʼbale Hunt, akupatseni inu utumiki wochuluka zipatso. Mulungu akudaliseni inu mʼbale ndipo akupatseni inu utumiki wochuluka zipatso inunso. Mʼbale Coleman, Mulungu akudaliseni inu. Kachiwiri.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak, may he speak to many young hearts. Speak, my
Lord. And
I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Momwe ife tikumuthokozera Ambuye mawu uno chifukwa cha ulemu waukulu kwa mpingo kuchita umboni kutumiza kunja kwa atumiki mumunda mu tsiku lotsiriza lino. Chisomo cha Mulungu chipite ndino abale wanga. Ine ndikuyembekeza iye akutumizani inu ku minda ya kunja ndi kudusa mdziko mukulalikira chuma chosafufuzidwa ichi cha Yesu Khristu, kumene icho chili chosoweka kwambiri, losowa kwambiri dziko lili lero. Tsopano zochuluka kwambiri za zinthu zabwino izi, ife tikungoyenera kuti titenge pang'ono pano ndi pang'ono apo polinga kuti tizitengere izo zonse mu msonkhano mmawa uno. Tsopano lero ife tiri, ine ndikuyankhula pa phunziro limene ine nthawi zina sindimakonda kufika pa nthawi zenizeni zopambana izi. Tsopano la Mulungu latha ngati wena inu simunali pano ndipo simunawumve uthenga wa Eksodo ya chitatu. Ndipo ngati inu mukanafuna matepi, ine ndikukhulupirira inu musangalala nayo imeneyo, Eksodo ya chitatu. Kodi ife tili ndi chiyani, mnyamata wodwala apa kapena china chake?
Oh,
mnyamata wang'ono wopwala. Mulungu atamudalisa iye ndi zimenezo. Chabwino, basi pa mapeto a msonkhano ife tikhala tikupemphera wodwala mulimonse inu mukuona. Kotero ife tsopano, ife tili ife tikukupembani inu mwina mwake ngati inu mungathe kuti mupeze uthenga wa Exodo yachitatu. Nthawi yachitatu yomwe kuwala mngelo wa Ambuye yemwe wawayitanira wanthu ku Exodo wadzisonyeza iye yekha moonekera pa dziko lapansi mu Exodo. Mwaona?
I think that's real.
Ine ndikuganiza ndicho choonekera kwenikweni kwa ine Exodo yachitatu. Kodi inu mungasamale ngati ine nditavula chikhotho changa? Ndimote ntha kwambiri mungachisimawa uno ndipo chozizisa chokha chimene ife tilinacho ndi pamene iwe ungadzipukize iwe uyenera kutulutsa mphamvu yako yomwe. Kotero ife tikukonza tsiku lina kudzayika chinthu chozizisa muno mwamsanga pamene ife titi tidzakhale titakonza zinthu. Tsopano ife tikanati tiyamikire ngati inu mukufuna kuti muumve uthenga Exodo yachitatu. Tsopano ife takhala nako kutuluka kochuluka koma ife ndithudi tikonza kuyika dzanja lathu pamalo nthawi a kutuluka kutatu kumene Mulungu mumaonekedwe alawira moto wabwera pansi kuti adzayitane ndi kuwalekanitsa wanthu. Tsopano ndiko kulekanitsa kwa wanthu ndipo ife tikupeza kuti pamene iye anayitana Exodo yake yoyamba iye anapita patsogolo pa iwo mulawira moto ndipo anawatsogolera iwo kupita kuwatsogolera iwo kuti apite ku dziko kumene kenako iye anaonekera patsogolo pa iwo mumaonekedwe a munthu wotchedwa Yesu Khristu. Iye anabwera kuchokera kwa Mulungu ndipo anapita kwa Mulungu ndipo ndiye iye anakanidwa ndipo iye anabwera ndiye kuti adzayitane wanthu kuchokera ku chikhalidwe chofunda chimene iwo anali atalowamo chonga chimene iwo anali nacho uko mu Igupto anali atapereka njira kwa tchimo ndi kwa njira za Aigupto ndipo Mulungu anawayitana iwo atulukemo. Ndipo tsopano ife tikupeza nthawi yachiwiri iwo anapereka njira pansi pa ukapolo kwa ufumu wa Chiroma ndipo iwo anapita kumbali mu tizikhulupiriro ndipo anachoka kudzipereka kwenikweni kwa kupembedza ndipo Mulungu kachiwiri anatumiza Exodo ina ndipo iye anaonekera mu maonekedwe a munthu yemwe ankatsogolera wanthu mu Exodo yoyamba iye anali lawi la moto ndiye pamene iye anadza pa dziko lapansi mu dziko kumene iye anawatsogolerako iwo ndi choyimira chokongola bwanjicho chiti chidzakhale mu zaka chikwi kumene iye akutsogolera mpingo tsopano ife tidzamuona iye monga iye aliri ndipo ife tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero ndipo lero mwakuwala kwa uthenga kunyezimira kuchokera ku kuwala lawira moto mooneka pakati pathu sayansi yakupenya iko kuli mu magazini ndi pa dziko lonse ndipo iko zonse mwa sayansi ndi mwauzimu kwazindikiridwa monga lawira moto lomwelo mwa zizindikiro zomwezo ndi zinthu zomwezo zomwe iko kunkachita nthawi zonse ndipo tsopano mkati mwa masiku pamene pali zotentheka zochuluka ndi zinthu komabe Mulungu nthawi zonse akudzizindikiritsa iye yekha. Tsopano ife tikupeza izi ndipo ndi chinthu chaulemero bwanji icho chili kuti udziwe izo kachisi wapa dziko uyu tsiku lina thupi lakale lofoka ili lomwe timadwaliramo ndi kusautsidwiramo tidzasinthidwa ndi kupangidwa monga thupi lake lomwe la ulemerero ndiye ife tidzamuona iye monga iye aliri ndipo tidzakhala naye iye mu dziko lomwe ife tikupitako lero. Ine pafupifupi kutipanga ife kumvera ngati tiime ndi kuimba ine ndikupita ku dziko lolonjezerwa iwo mwina mwake adzakhala kuimba imeneyo pa utumiki wa ubatizo muli monse chifukwa ndiyo nyimbo yathu ya ubatizo. Tsopano kwa abale konse kuno ndi mu dziko kumene matepe amapita ndipo ndiko kuzungulira dziko lonse mauthengawa sali kulondoleredwa kwa munthu wina pa yekha ndipo ife tilikanafuna kuti wanthu aziganiza kuti ife ndife monga kafuko ka mtundu wina wake kapena gulu la otentheka womwe tadzisonkhanisa tokha palimodzi kuti tidzilekanise tokha mooneka ngati osakhala nacho chikhulupiriro kapena kudzilekanisa tokha motsutsa wina aliyense kapena motsutsa Mulungu kapena motsutsa mpingo ndi ife wofuna mpingo koma ife tikungoyesera kulozera mwa mzimu woyera ndi thandizo lake chifukwa cha kusankhana uku kumene ife tili nako lero ife sitili kukhulupirira mu izo ife tikukhulupirira kuti mipingo yonse iyenera kuti izisonkhana pali mmodzi osati kusankhana a Methodist ku gulu lawo ndi a Baptist ku awo ndi aumodzi ndi autatu ndi yomwe ife tili nayo onse ali opatukana ife timakhulupirira kuti iyo iyenera kukhala pali mmodzi monga gulu limodzi lalikulu logwirizana la thupi la Yesu Khristu kuyembekezera kudza kwa ulemerero uko iwo asakhale ali opatukana konse ndipo chimene chimayilekanitsa iyo chikuyenera chikhale chifukwa chenicheni china cha maziko chori ife sitili amodzi mukuwerenga izi ine ndinazindikira mukuwerenga izi si mtundu wa khungu lathu chifukwa la chikasu lakuda la brauni ndi loyera wonse amapatukira mu mabungwe osiyana si mtundu wa chakudya umene ife timadya ife tonse timadya chakudya chofanana ife timavala mtundu omwewo wazovala ndi zina zotero koma ine ndikuona pamene mwa maziko izo zili ndi munthu yemwe wachoka pa njira yopunthidwa yakuphunzitsa kwa uthenga munthu aliyense ndipo pakuyenera kuti pakhale njira ina kuti motsimikizika isonyeze chimene chili cholondola ndi cholakwika ndipo njira yokha yomwe iwe kuti udzachitire izo ndi osati kuyika kutanthauzi kulikonse pa mawu kungowawerenga iwo momwe iwo aliri ndi kuwakhulupirira iwo mwanjira imeneyo munthu aliyense akayikapo kwakekwake kutanthauzira kwakekwake izo zimapangisa iwo kunena china chake chosiyana kuchibweretsa icho kubwerera ku bungwe lapachiyambi la mpingo wa katolika chimene mpingo wa katolika umakhulupirira kuti Mulungu ali mu mpingo wake ndipo mawu alibe chochita ndi iwo ndipo Mulungu ali mu mpingo wake ndipo ife achiprotestanti monga ife tikupeza ndi monga chivumbuluso 17 kuti onse iwo aunjikidwa pali modzi ndi kuti mpingo wa katolika unali mayi wa mabungwe onse ndipo ife tikuona kuti bungwe la chiprotestanti komabe mwakhungu linacho chikhalidwe chomwecho cha mpingo wa katolika Bible limautcha mpingo wa katolika hule ndipo limautcha mpingo wa chiprotestanti timahule limanena kuti hule anali mayi watimahule ndipo awo ndiwo anthu ndiye mkazi wa mbiri yoyipa yemwe samakhala moona ku malumbiriro ake achikwati ndipo ife tonse timadzitcha kuti ndife mkwatibwi wa Khristu ndipo komabe osaona chotero ndi chiyani chimene chikanapanga kusaonako pakukhala mosiyana ndi khalidwe limene Mulungu waliyika kuti mkwatibwi wake azikhala nalo ndilo lingaliro langalanga Baibulo ndipo ilo ndilo mawu osalephera a Mulungu ine ndikukhulupirira ndipo chotero ife tikupeza kuti mpingo wa chiprotestanti polinga kuti ukhale nalo bungwe umadzilekanisa wokha ngakhale pochoka ku malemba kuti upange bungwe lake atumiki odzozedwa amagwirisa ku zinthu zomwe iwo tsopano iwo amabwera kowerengera kwanga ndi mu zipinda mwamazana ndikudzandiuza ine mbale Branham inu mumapanga zitsutso zimenezo kwa wanthu palibe yemwe ati ayime motsutsa izo iwo amadziwa kuti icho ndichoonadi bwanji ine ndimati nanga bwanji inu simukuzichita izo chabwino inu mukuona ngati ine ndidati nditero ine ndidzakhala ndikupempha mkati wanga osati munthu wina ine ndili ndi utumiki ine ndiyenera kufika kwa ambuye ndipo ine ndiyenera kufika kwa wanthu ndipo ine ndidzakhala wopanda wondiyimira kumbuyo kodi inu mukuzindikira kuti Khristu ali wotiyimira wathu yekha baibulo lili chotiyimira chathu mwaona koma izo nani ndiye izo zikuponyela mpingo wa chiprotestanti ndende chinthu chomwecho chimene mpingo wakatolika uli mpingo wakatolika sumasamala chabwino ine sindikuti ine sindikupanga izo mwamwano chotero ponena kuti iwo samasamala chimene Bible limanena iwo amalikhulupirira Bible koma onani iwo ali kulowezana kwa utumwi ndi chimene mpingo wakatolika wakhazikisirapo ndiko kulowezana kwa mapapa ndi kumamutcha Petro papa woyamba ndi mpaka m'musi tsopano iwo amazikhulupirira izo iwo motsimikiza amazikhulupirira zimenezo ndipo achiprotestanti onani iwo akusonkhana limodzi ndi kukhala nalo bungwe ndiyendeyende basi monga iwo anachitira ku Nicea Roma kumene iwo anachita bungwe mpingo wakatolika mwa ku konsolo ya Nicea ndipo ife tikupeza kuti iwonse ali ofanana iwo ali onse ofanana iwo akusiya mawu a Mulungu kuti apange bungwe mwaona ndiyeno pamene izo zifika ku zonadi zochuluka zazikulu zimene zimaoneka zachilendo lero izo ndi zakwina kwa iwo chifukwa iwo angophunzitsidwa okha mwa mwambo ife tilibe mwambo koma Baibulo ife tilibe kanthu koma mawu oyera a Mulungu ndipo apo pamene ife tayima ndipo tsopano lero ine ndikufuna kuti ndiwerenge lemba lina miniti chabe kuchokera mu mawu oyera wopatulika a Mulungu wopezeka mu buku la Luka woyera mutu wa 23 wa Luka woyera kuti tiyambirepo tipeze nsanja ya chimene ine ndikufuna kuti ndinene lingaliro la maziko pa chinthu chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo ndipo inu mukutembenuzira tsopano ku Luka woyera mutu wa 23 ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime imodzi ndizo zonse zomwe ine ndikusowa kwa maziko awa mawa uno kuti ndizikepo izi tsopano ife tikuwerenga ya 20 mutu wa 23 ndime ya 33 ya mutu wa 23 ndipo pamene iwo anafika ku malo amene amatchedwa Gologota kumeneko iwo anamupachika iye ndi wochita zoyipa m'modzi kudzanja la manja ndi winayo kulamanzere tsopano ine ndikufuna kuti nditenge mawu anayi kuchokera pamenepo kuchokera pakuwerenga uko kuti tiike maziko pachimene ine ndikufuna kuti ndinene kumeneko iwo anamupachika iye mawu anayi ndipo tsopano phunziro langa likutchedwa ine ndikubweresa chitsutso kwa mipingo ya zipembezo ya tsiku lino ndiponso yambiri ya oyima pa okha chifukwa chomupachika Yesu Khristu mwatsopano mu tsiku lino ndikuwatsutsa iwo mmawa uno iwo ukutchedwa chitsutso ndipo ine ndikufuna kukhala ngati kuligwirisa ilo ntchito mochuluka ngati kuti chinali chipinda chabwalo la mulandu pamene izo zinali ndipo pakutibe guwa ndi mpingo ndilo bwalo la mulandu Baibulo linati ndiwo mpando wachiweruzo kuti icho chiyenera kuyambira mu nyumba ya Ambuye ndipo izi zili monga mpando wachifumu ndi nduna ndi mboni ndi wena wotero
And I have today
ndipo ine ndili nawo lero ngati mboni yanga ndiwo mawu a Mulungu ndipo chitsutso changa chili chotsutsa mipingo ya lero tsono ine sindili kumubweretsa wochimwa kuti alowe mu izi ine ndikungoyankhula izi kwa mpingo ndipo izo zilizoti zikhale mu matepi tsopano ndipo ine ndiyesa kuti ndidutsemo mofulumira momwe ine ndingathere ine ndikutsutsa mbado uno chifukwa chomupachika kachiwiri Yesu Khristu ndipo tsopano kuti ndichite ichi mu mbado uno umene ife tikukhalamo ine pochita ichi ine ndiyenera kusonyeza umboni ngati ine ndingati ndibwerese chitsutso iwe uyenera kusonyeza umboni wa mulandu wakuphawo umene wachitidwa ine ndiyenera kuti ndiwatsutse iwo ine ndiyenera kuti ndibweretse umboni kuti nditsimikizire izo kuti izo zili kuti zimene ine ndikunena zionekere pamaso pa woweruza wamkulu chimene ndipo ine ndikudzitenga ndekha ngati nduna pachitsutso ichi kulima wa mulungu pokhala mboni yanga ine ndikutsutsa mʼbado uno chifukwa cha kupachika ine ndiyenera kusonyeza ndipo ndisonyeza kuti mzimu womwewo uli pa wanthu lero umene unabweretsa kupachikidwa koyamba ndipo akuchita chinthu chomwecho ine ndiyenera kuchita izo ngati chochiti chikhale kupachika kuti iwo amupachika ine ndiyenera kusonyeza kwa wanthu kuti kachitidwe komweko mwa wanthu lero kali kuchita chinthu chomwecho mwauzimu imene iwo anachita mwathupi apo iwo anamupachika mwathupi yesu khristu mwana wa mulungu ndipo tsopano lero mwa mawu omwewo ndi mwa mzimu woyera omwewo ndi mawu omwewo ine ndikukhumba kuti ndisonyeze mipingo apo pamene iyo ikuyima kuti iwo akuchita chinthu chomwecho lero ndipo baibulo linati iwo akanadzachita izi ndipo kutsimikizira kuti ili ndi tsiku limene ife tili kukhalamo izo sizikanakhoza kukhala zikuchitidwa zaka zingapo zapitazo ine ndikuti zaka makumi asanu zapitazo izo sizikanakhala zikuchitidwa koma lero izi zili mu nthawi yake ndipo izo sizikanakhala zikuchitidwa mwina mwake zaka khumi zapitazo koma izo zikhoza kuchitidwa lero chifukwa nthawi yatha ife tili pa nthawi yotsiriza ndipo ine ndikukhulupirira monga wantchito wake kuti ife tili basi pafupi kuti tiwoloke kuchokera mdziko lino kupita ku lina chotero nthawi yakulapa kwa fuko iyo yapita ine ndikukhulupirira kuti fuko lino silingakhoze kulapa ine ndikukhulupirira kuti ilo lawoloka mzere wapakati pa chifundo ndi chiweruzo ine ndikukhulupirira kuti ilo likuzandima mu muyezo mʼbale Branham inu msanati muyambe mlandu wanuwo kodi inu mutsimikizira chotanizo izi zokha kuti ife tili wolakwa ndi machimo omwewo amene mulungu anawonongera nawo dziko mu dziko la chigumula ndife wolakwa ndi machimo omwewo amene iye anawonongera dziko mu Sodomu ndi Gomora ndipo tsopano ndipo ife tili nawo umboni wonse wofanana wa uzimu uli pano patsogolo pathu umboni wonse wofanana wodziwika konse konse mdziko umene unabweretsa pansi zifundo za mulungu pa mibado imeneyo kuti iwonso pokana zinabweretsa chiweruzo kotero ngati mʼbado uno wakana chifundo chomwecho chimene chinakanidwa mu masiku amenewo mulungu angakhale wosalungama kuti awasiye iwo kuti adutse nazo wopanda chiweruzo monga Jack Moore mzanga wa ine pena anati ngati fuko lino lidusa nazo wopanda chilango chochokera kwa mulungu ndiye mulungu adzakhalali wokakamizidwa kuti azutse Sodomu ndi Gomora ndi kuwapepesa chifukwa chowa wotcha iwo tsopano ife tikudziwa kuti mwauzimu iwo akuchita chinthu chomwecho lero chifukwa iwo akuchita icho nawonso mwa cholinga chomwecho ndipo mwa njira yomweyo imene iwo anachitira mu kupachikidwa kwa ambuye mwathupi iwo akuchita izo chifukwa cha nsanje chifukwa cha khungu la uzimu kuti iwo sakufuna kuti apenye iwo sangamvetsere kwa izo yesu mu ulendo wake kuno pa dziko lapansi iye anati yesaya anayankhula bwino za inu inu muli nawo maso ndipo simungakhoze kupenya ndi makutu ndipo simungakhoze kumva mwaona chifukwa chomwecho chofanana cholinga chofanana ndi zifukwa zofanana iwo akubweretsa kupachikidwa kwa khristu mwatsopano mochitanso monga ife tili tifike ku izo pakapita kanthawi pa zifukwa zomwezo zimene iwo anachitira yapo iwo sangakhoze kupeza kanthu kena kotsutsira izo iwo sangayerekeze kuti ayesere kuzisusa izo ndipo iwo amadziwa kuti umboni ulipo ndipo iwo amadziwa kuti baibulo limanena chomwecho ndipo chinthu chokha chimene iwo angakhoze kuchita ndi kuchitira mwano iwo ndizo ndendende kotero ndipo zonse izi zifukwa zofanana ndipo tsopano pa maziko awa ine ndikuchita makani kwa mʼbado uno pa kumupachika yesu khristu
chifukwa chomupachika ndi olakwa ndi manja akuda uthakati au mbombo asazipembedzo ali nawo pa kumupachika kalonga wa moyo yemwe ankafuna kuti adzipereke yeye yekha kwa wanthu. Muli munthu yemweyo
pachiyambi
panali mawu.
And the word was God.
Ndipo mawu anali Mulungu.
And the word
ndipo
was
mawu
made flesh.
Anapangidwa thupi. Ndipo anadzionesera iwo okha mawu anaonetseredwa mu thupi. Ndipo iwo analiweruza thupi ndipo analiyika iro ku imfa. Chifukwa mawu anali ataonetseredwa. Ahebri 13:8 amati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi mawu omwewo mwaona. Ndipo mwachifukwa chomwecho iwo akuyesera kuti awapachike mawu. Tsopano kumutu wanga kuti ndiswele mbuyo pa phunziro limene ine ndikufuna kuti ndilitenge. Pamenepo mawu anayi tiye ndifotokoze kumeneko. Kumeneko mzinda woyera kwambiri mu dziko Yerusalemu. Kumeneko mzinda wachipembezo kwambiri mu dziko. Kumeneko iwo anthu achipembezo kwambiri mu dziko. Pa phwando la chipembezo, phwando la Pasika. Kumeneko malo achipembezo kwambiri, mzinda wachipembezo kwambiri, la likulukulu kwa mabungwe onse, likulu la iwo onse. Kumeneko iwo anthu achipembezo kwambiri pa dziko lonse anali atasonkhana kuchokera konse konse mu dziko. Iwo anamupachika imfa yochititsa manyazi kwambiri yomwe ikanakhalapo kumupha munthu akanakhoza kuphedwa nayo. Wamaliseche atamuvula zovala kuzichotsa pa iye, iye ananyoza chitonzo. Iwo mtanda ulinako kansanza kanakulungidwa pa iye, koma iwo anamuvula zovala zake pa iye. Yochititsa manyazi kwambiri. Kumeneko mzinda waukulukulu wachipembezo, iwo anthu achipembezo kwambiri anamupachika imfa ya manyazi kwambiri. Iye munthu wofunika kwambiri. Ngati izo sizizo kwanira kuti ziutsutse mbado uno. Kumeneko bungwe lachipembezo kwambiri lalikulukulu kwa mipingo yonse itasonkhana pali mmodzi mu malo amodzi. Iwo anthu achipembezo kwambiri a mitundu yonse, anthu amene ayenera kukhala ali omupembeza kumene a Mulungu. Iwo anasonkhana pa phwando lalikulukulu lopatulika limene iwo anali nalo kuyeresa kwa Pasika. Pamene iwo anabweretsedwa kuchokera kumsinga kunka mu kumasuka. Ndipo kumeneko mu nthawi imeneyo iwo pa nthawi imeneyo anthu achipembezo kwambiri mu phwando lachipembezo kwambiri mu malo achipembezo kwambiri anabweretsa pa kalonga wa moyo chinthu chochititsa manyazi kwambiri chimene chikanakhoza kuchitika, kumuvula mwamuna ndi kumupachika iye pa mtengo. Chifukwa wotembereredwa ali iye, litero lamulo limene iwo ankapembedza nawo. Wotembereredwa ali iye amene apachikidwa pa mtengo. Ndipo iye anapangidwa tembelero chifukwa cha ife, kumuvula zovala zake, kumumenya iye ndi kumutonza iye, Mulungu yemwe wakumwamba. Kulenga zovala zake kuzichotsa pa iye ndi kumukhomera iye pa mtanda. Iye kumeneko iwo anamupachika iye pansi pa chilango chachikulu cha Chiroma. Imfa yochititsa manyazi kwambiri lero sikanati ikhale kuwombererwa. Imfa yochititsa manyazi kwambiri lero sikanati ikhale kuti ugundidwe ndi galimoto ndi kuphedwa, kumizidwa ndi madzi, kuotchedwa ndi moto. Koma imfa yochititsa manyazi kwambiri lero ili chilango chachikulu cha poyera, kumene dziko lonse lingakuweruze iwe ndi kukutcha iwe wolakwa. Ndipo dziko lonse linayika manja awo pa mwamuna uyu, ndipo anamutcha iye wolakwa pamene iye anali wosalakwa. Ndipo iye anafa pansi pa Adani, osati abwenzi ake, osati malamulo ake, koma pansi pakupachika kwa mdani. Kalonga wa moyo, munthu wofunika kwambiri yemwe anayamba wakhalapo kapena ati adzakhalepo konse, Yesu Khristu, iye munthu wofunika kwambiri. Sungani zimenezo mmalingaliro tsopano pamene ife tikumanga nsanja imeneyo mozungulirapo lero. Kodi inu mukanati mulingalire pamalo monga Yerusalemu, kumene kwa zaka mazana makumi awiri ndi asanu kapena zoposerapo kuti wanthu kapena mazana zaka ine ndikoza kukhala nditatalikisa pang'ono pa izo zikanakhoza kukhala zili pafupi zaka mazana asanu ndi atatu kapena asanu ndi anayi kapena china chake ine sindiwuziwa kuti ndimotani utali wake kuyambira nthawi yomwe Solomoni anamanga kachisi ine ndikulingalira pafupi zaka mazana asanu ndi atatu zina zake zonga izi ndipo iwo anali atayang'anira mesiya yemwe anali kudza iwo anali atasonkhana kumeneko pakupembeza kwa pa pasika tangoganizani za izo tsopano likulu la afarisi onse asaduki ndi zimene inu muli nazo mukusonkhana kumodzi kwa kukulu kuti amupembeze mulungu malo oyera kwambiri yerusalemu kachisi wa ambuye ndipo wanthu a ambuye anamutenga ambuye mwini wake ndipo anamupachika iye ndi chilango chachikulu chinthu choterocho tsopano mawu anayi aja iwo kumeneko iwo anamupachika iye tsopano inu mukanali kusonyeza baibulo inu mukuona ndi mawu anayi okha koma baibulo limachepesa zoonadi zake tsopano ine ndiyenera kuti ndipite mozungulira kuti ndifotokoze zimene ine ndikuziyankhula koma baibulo silisowa kuchita kufotokoza kanthu ilo basi lili lonse choonadi kotero baibulo silisowa kuchita kufotokoza chilichonse ilo silimasowa kuchita kufotokoza izo chifukwa ilo lili lonse choonadi pano pali mawu anayi a unyolo wake waukulu wa choonadi ine ndiyesera kuti ndiwafotokoze iwo ndipo kuti ndiyesere kuwafotokoza iwo momveka zingapange nyumba ya zowerenga palibe njira kwa ine yoti ndingafotokoze mawu anayi amenewo koma tsopano tiyeni ife mwakuthandiza kwa iye yemwe anapangisa iwo kuti alembedwe tiyesere kufotokoza mawu anayi awa kuti tibwerese izo mwanjira yotero kuti wanthu akhoze kumazimvesa izi zimene ife tili nacho patsogolo pathu tsopano ife tili nako kupachikidwa koyamba kutayikidwa patsogolo pathu pamalo opatulika kwambiri anthu achipembezo kwambiri imfa yochitisa manyazi kwambiri kwa munthu wofunika kwambiri ndizotsutsana chotero mayo mayi ndi chochitisa manyazi tsopano tiye nditenge choyamba mawu oyamba kumeneko tiyeni tikambe pa iwo maminiti pang'ono ife tisanati tibwerese chitsutso ife tiswera izi pansi ndi kukusonyezani inu chimene iwo anali akuchita ndiye ife tipeza ngati chitsutso changa chili cholondola kapena ayi kumeneko yerusalemu malo oyera kwambiri ogweka chifukwa kachisi anali kumeneko malo oyera kwambiri chifukwa iwo kachisi anali kumeneko ndipo ayuda ochokera konsekonse mdziko anasonkhana kumalo amodzi awa malo okomanirapo akupembedza kwambiri malo akulu kwambiri akupembeza amene analipo kunali ku yerusalemu kachisi anali kumeneko ndizo izo zinalembedwa anthu onse ayenera kuti azikapembedza ku yerusalemu chabwino chifukwa ndicho chilikati cha kupembedza ndipo lero iwe umawamva iwo mmodzi wa iwo amafuna kuti ati iwo ife tabwera ku misonkhano yayikulu iyi yomwe zipembezo izi ili nayo iyo ndipo ndiye ife tili nako kutsegulira kwa ku mzinda wa vatikani ndi kudzozedwa uku kwa mapapa ndi zina zotero iwo aliyense akuti ife tonse tiyenera kuti tipite ku malo a msasa wa a methodist kapena msonkhano waukulu wa baibulo baptist kapena ife tonse tiyenera kupita ku roma ndi uko kumene chilikali chachikulu iwo amakutcha kwa chikhirisitu mu nthawi ya nkhondo yotsiriza pamene roma anagwa asilikali achijeremani awa ambiri a inu anyamata mukudziwa za izi asilikali achijeremani aja anafika mpaka kukalowa mu mzinda wa vatikani uko ndipo akuombera pa chimereka pamene iwo anali kupita patsogolo mbale Frank ndi mbale Robertson ndi ambiri ndi mbale Bira ndi ambiri abale aja omwe anali mu nkhondo ija akudziwa ndipo inu mukudziwa chiyani ife tinapereka ulamuliro kuti iwo asati awombere pa mzinda umenewu achimereka inu munayima pamenepo ndipo inu munali mtandamale kwa iwo koma ku Westminster abe ku mu England inu mukhoza kuombera pa iye chabwino ndiko kumene achi protestant anasonkhana kotelaizo zinali zabwino kuti awombere pa iwo koma osati kuti awombere pa Vatican chifukwa monga President Roosevelt ine ndinamvetsera zoyankhula zake pamene iye ankalengeza izo usiku umenewu chotchedwa zoyankhula za pambali pa moto iye anati pamene Roma anagwa iye anati manyazi oterowo chifukwa Roma ndiwo mutu wa chikhristu chonse kodi inu mukanalingalira mprotestant kunena zimenezo kotero chilikati chachikulu cha chipembezo cha chikhristu chabwino ife tikuti tizike izo monga Yerusalemu ngati inu mufuna kutero ngati inu mukanafuna kuti muchite izo tiyeni tizike izo ku Yerusalemu mutu wa yonse ina iyi wa Sanhedrin ndi wa Afarisi ndi wa Asaduki onse ayiwo ankapita ku Yerusalemu kumeneko kunali likulu lenileni ndipo mu moyo wa bungwe iwe uyenera kuvomereza kuti mpingo wa Roma Katolika ndiwo mantu wa yonse imeneyo yezedi ali ndipo iye anayamba kuchokera pa Pentekoste ndi kumene iwo anafika pamene iwo anachita bungwe tsopano ife achiprotestanti tangokhala alongo pang'ono ochokera ku mpingo umenewu ndipo tsopano tiyeni tinene kuti kukanakhala kuli kumeneko ku Vatican lero kapena kumeneko ku Yerusalemu monga izo zinaliri mu tsiku limenelo pamene anthu onse ankayenera kumabwera ku Yerusalemu kuti adzagwire ntchito kudzapembeza chifukwa chiyani iwo ankachita izo mu masiku a Yesu chifukwa chiyani iwo ankati anthu onse ayenera kukapembeza ku Yerusalemu chifukwa alipo malo amodzi okha amene mulungu ati adzayanjane naye munthu pamenepo ndi pansi pa magazi a nsembe ndicho chifukwa iwo ankayenera kumabwera ku Yerusalemu mulungu sadzakomana naye konse munthu pena paliponse koma pansi pa magazi pamene iwe uwagudulira magazi pansi ndiye malo ako okumanira nako ndi mulungu achosedwapo mulungu anapanga kusankha kwake koyamba mʼmunda wa Edeni kuti munthu akanamadza mupembedza kokha iye pansi pa magazi okhesedwa a nsembe ndipo ndiwo malo okha amene mulungu angakomana naye munthu apo ndipo ndiwo malo okha omwe mulungu anayamba wakomanapo naye munthu ndipo ndiwo malo okha omwe iye akukumana naye munthu lero ndi pansi pa magazi okhesedwa a nsembe mwaona ine sinusamalaka ya ndinu wa Methodist Baptist Presbyteria ngati inu mungakhoze kuyiwala zosiyana zanu Roma Katolika chilichonse chimene inu mungakhale muli ndipo nkubwera pansi pa magazi okhetsedwa mulungu adzakumana nafe tonse ife pamenepo ndi pamene ife tonse tingakhoze kukomana ndi kuyanjana pamalo ofanana koma mwina mwake iye sadzakomana nawe basi chifukwa ndiwe wa Methodist iye sadzakomana nawe basi chifukwa ndiwe wa Pentecost iye adzakomana ndiwe pansi pa chikhalidwe chimodzi ndicho pansi pa magazi okhetsedwa pamene machimo ako okhala atavomerezedwa ndi kuchosedwa mukukhalapo kwake ndiye mwa magazi ndipo magazi nthawi zonse ali pamaso pa iye ndipo chotero iye angakhoze kukuona iwe kupyolera mu magazi okhetsedwa amenewo woka ndipo iwe umakhala woyera monga chisanu waona pamene iwe ula pa machimo ako mwina mwake iwe suli pamenepo iwe sungakhoze kuyanjana ndicho chifukwa chimene inu simukuona zinthu zikuchitika mu mipingo iwo amavomereza kuti iwo amawakhulupirira magazi koma iwo amakana dongosolo lomwe lofikira ku magazi mawu mwaona pali njira imodzi yokha mulungu ati adzalemekezere mawu amenewo inu simudzawalemekeza konse mawu amenewo pobwera ndi kuti ine ndine wa Chiroma Katolika ine ndikukakamiza ichi kuti chichitidwe inu simungakhoze kuchita izo Methodist Baptist kapena achi Pentecost inu simungakhoze kuchita izo njira yokha yomwe inu mungakhoze kuchita izo ndi pansi pa zifundo za mulungu kupyolera mu chisomo chake ndikubwera kupyolera mmagazi okhesedwa a Yesu Khristu ndikuti ambuye ine ndikutenga lonjezo mwaona ndiyeno ngati inu muli kwenikweni pansi pa magazi amenewo mulungu ali wokakamizidwira ku mawu amenewo koma choyamba inu muyenera kukhala pansi pa magazi amenewo inu mukuziona izo tsopano palibe zodabwisa kuti iwo sangakhoze kukhulupirira mu zozizwisa palibe zodabwisa inu simungakhoze kukhulupirira mu zauzimu palibe zodabwisa kuti iwo amazitsutsa izo chifukwa chomwecho chimene iwo anazisusira izo kumbuyo uko ndi chifukwa chomwecho chimene iwo akuzisusira izo lero iwo ali olakwa monga olakwa angakhalire chifukwa pansi pa magazi okhesedwa pokha ndipo iwo amene angayerekeze mbale wina wang'ono yemwe angayerekeze pansi pakudzichepesa kuti amutenge mulungu pa mawu ake ndi kuyenda kunka uko ndi kukagomereza machimo ake ndi kuyiwala mbalume zonse izi ndi zinthu ndi kuyima pamenepo pansi pa magazi ndi kuwakhulupirira iwo ndiye iwo amafuna kumutcha iye wotentheka iwo amafuna kumuyika pamalo monga ife tingati tinenere izo iwo simawabwino oti nkuwagwirisa ntchito paguwa koma ndimotero kuti inu mumvetse iye ndi wosamvetseka pambuyo pa zonse kodi ife tonse sindife wosamvetseka maona okhulupirira ndi osamvetseka kwa osakhulupirira ndipo osakhulupirira ndi osamvetseka kwa okhulupirira kotero ndani yemwe ali wosamvetseka maona mlimi ndi osamvetseka kwa munthu wamalonda munthu wamalonda ndi osamvetseka kwa mlimi mwaona kotero ndi ndani iye muli monse ine ndikukuwuzani inu chipulumutso ndi chochitika chapayekha munthu ndi mulungu okha munthu mmodzi kufunafuna chipulumutso chatokha ndi mantha ndi kunjenjemera ndipo ine sindikudziwa maziko wena monga mphunzitsi mawawulo kapena monga mtumiki wochokera kwa khristu kuposa kuti ndiziyale izi pa mawu ine sindingakhoze kuziyika izo pa china chilichonse tsopano ife tikupezapo ndiye kuti pansi pa magazi pokha kuti mulungu ankakomana naye wopembeza kotero iwo ankakakomana ku yerusalemu ndipo khristu ali mwana wankhosa woperekedwa ndi mulungu wa nsembe ndipo lero alipo malo amodzi okha amene mulungu atadzakomane naye munthu ndipo ndiwo pansi pa magazi a yesu khristu pena paliponse ndipotsutsidwa mulungu sazazimva konse izo inu mukhoza kuchita mtundu wonse wakutengeka ndi mtundu wonse wa zoyikidwapo ndi kunjenjemera ndi kulumba ndi kukhala nawo magazi ndi moto ndi usi ndi china chilichonse koma ponsepo ngati moyo umenewo suli kufanizana ndi mawu ndi mulungu mwathunthu kutsimikizira moyo umenewo ndiye apo palibe chifukwa chomayesera izo chifukwa iwe uli kunja ndiwo mulungu sadzakomana nazo konse izo mpaka izo zitabwera pansi pa chisamaliro cha magazi amenewo ndiko kulondola kotero inu mukuona mulemba ife tili naye yerusalemu mpingo uli naye iye ali kumwamba yerusalemu wakumwamba kumene mulungu ali mulungu ndipo lero izo sizili pansi pa kachikhulupiriro kena kapena china chake chimene ife timayesa kuchipanga icho kukhala yerusalemu ife tikanakonda a methodist akanafuna kutero tsopano kukhala ngati kupanga likulu la a methodist ku yerusalemu akatolika akanakonda kulipanga roma ndi malo osiyana kumene ife tili nawo malikulu athu ife tikanafuna kukupanga iko kwathu yerusalemu koma baibulo likunena kuti yerusalemu wathu ali wochokera kumwamba yemwe ali mayi wa onse wokhulupirira tsopano ndipo khristu ndiye mwana wankhosa woperekedwa ndi mulungu zindikirani momwezo zinali moyenera tsopano kusonyeza kuti yerusalemu uja anali kutha liti iye anali akuchita bwino mpaka ora limenelo magazi a mwana wankhosa anali abwino mpaka tsiku limenelo koma tsopano pakupachikidwa izo zikusintha kachitidwe kakale katha apo panali kena katsopano ndipo mwana wankhosa anali ali pa nsembe mwana wankhosa wa nsembe anali pa malowo iwo anali kumuweruza ndi kuchita chinthu chomwecho uko timene iwo ankayenera kuti achichite ndikokulondola mulungu akhale akudalitsidwa chifukwa chone kuwala kodabwisa uku kwakumwamba mu tsiku lino lotsiriza chifukwa mipingo ili kuchita chinthu chomwecho lero mpaka ora limene bungwe lachipembezo latsutsidwa ndi kutsimikiziridwa kuti likuchita nsembe mawu a khristu kuyambira pamenepo pakubwera mawu ndipo mawu okha kuyambira pa mwana wankhosa wakale wa pasika anathayo ndipo khristu wakhala mwana wankhosa wathu pa tsiku la kupachikidwa ndipo tsiku limene chipembezo linawapachika mawu a mulungu ndipo linavomereza kachikhulupiriro m'malo mwa mawu ndilo tsiku limene mawu anafika pakugwira ntchito kwathunthu izo zachitika posachedwa pomwepa zindikirani chachiwiri choyamba kumeneko Yerusalemu. Kachiwiri, iwo, iwo ndani, Ayuda, opembeza. Takalizani za izo. Opembeza iwo weni, anali kumupa mmodzi yemweyo, amene iwo anka zinenena kuti amamupembeza. Kodi inu mkana kosa kulingalira chinthu chotelocho. Monga anthu anzeru, omwe anali ansembe. Omwe anali ophunzitsidwa, omwe anali ndi degree ya udokotala, mpaka iwo mwina mwake iwo, iwo ankayenera kutulira kuchokera ku mpado wina wake iwo asanati kapena mbumba, asanati iwo akhale wansembe konse. Iwo ankayenera kuti akhale alevi, makolo awo anali ansembe, agogo awo amuna anali ansembe, agogo awo amuna anali ansembe. Ndipo iwo ankayenera kumakhala moyo woyeleserwa chotero mpaka donto limodzi mowadzutsa iwo, iwo akanakhoza kugendedwa. Analibe chifundo chimene chinkaperekedwa. Woyera ndithudi koma chiyero chodzipangira wokha. Iwo ankayenera kumachita monga choncho kuti asonyeze nkhope zawo kwa mpingo wawo. Mkati mwa iwo Yesu anati ndinu wodzaza ndi mafupa a anthu akufa. Momwe ine ndingakhoze kubweresa chitsutso apo pomwe, ndipo munthu yemwe akudziwa kuti icho ndi choonadi, mawu awa kuti ali choonadi, ndipo kumalekelera pa iwo kungoti asonyeze nkhope pamaso pa bungwe lina lake. Ine ndili nawo ufulu woti ndiwatsutse iwe kumene pa mawu a Mulungu. Zindikirani, iwo opembeza, amuna amene anali atayang'anira lonjezo, amuna amene anali ataliyang'anira iyo kupyola mu zaka ndi mibado, ndipo alibe chinthu choti nkuchita koma mu seminari imeneyo mowirikiza. Koma iwo anali atawagawaniza mawu malingana ndi kuphunzitsa kwa seminari, ndipo iwo anali ataphonya choonadi chomwe ta iwo. Iwo ansembe, utumiki wa tsiku limenelo, kumeneko kulikulu lawo. Iwo utumiki wa tsiku limenelo unali kumupha Mulungu yemwe, mwana wankhosa yemwe, mmodzi yemweyo amene iwo amadzinenera kuti anali kumupembedza, iwo anali kumupha. Ndipo lero ine ndikutsutsa gulu ili la atumiki wodzozedwa kuti zikhulupiriro tawo ndi zipembedzo iwo akumupachika kwa wanthu Mulungu yemweyo amene iwo akudzinenera kuti iwo amamukonda ndi kumutumikira. Ine ndikuwatsutsa atumiki awa mdzina la Ambuye Yesu paka chiphunzitso kawo kamene amali nako kuti masiku azozizwisa anapita. Ndikuti ubatizo wa madzi mdzina la Yesu Khristu suli wokwanira ndipo si wolondola. Pa mawu aliwonse awa omwe iwo alowezeramo tizikhulupiriro, ine ndikuwatsutsa iwo ngati wolakwa, ndipo magazi a Yesu Khristu ali mʼmanja mwawo chifukwa chomupachika kasopano Ambuye Yesu nthawi yachiwiri. Iwo ali kumupachika Khristu kugulu kutenga kuchokera kwa iwo chinthu chimene iwo akuyenera kuti azichipereka kwa iwo, ndipo iwo akulowezetsamo chinthu china chake mu malo wake, kachikhulupiriro ka mpingo kuti atchuke kumeneko. Iwo iwo amodzi amene amayenera kuti azidziwa bwinoko, ngati aliyense akanati azidziwa bwinoko akanakhala ali atumiki amenewo, ngati aliyense akanati azidziwa bwinoko akanakhala ali azibusa atsiku lino, ngati aliyense akanayenera kudziwa mabishopu ndi ma archbishopu ndi atumiki ndi madokotala azauzimu amayenera kumadziwa mosiyana. Koma bwanji iwo sakutero? Ndi zosagwirizana bwanji? Nkiyani chimene tili nacho pasukulo pathu pano koma zosagwirizana? Iwo amadzinenera kuti iwo amapembeza Mulungu ndipo iwo akumupha kalonga wamoyo. Iwo kumeneko iwo anamupachika iye, ndipo kuno iwo kachiwiri akuchita chinthu chofanana, pakuti iye ali mawu, ndicho chimene iye ali, chinyezimiro chokha cha mawu, ndicho chimene iye ali lero, chinyezimiro cha mawu, kuyesera kuti amupeze munthu wina woti adzinyezimirise iye mwini kupyoleramo. ndipo anthu awa amawasunga osonkhana kutali ndi Mulungu. Ndipo ngati pali chilichonse chikuchitika, ndipo icho chikayankhulidwa mwaosonkhana, iwo amachinyoza icho kuchokera pa nsanja, kuchokera pa guwa, ndikumati ndikutentheka, khalani kutali ndi izo. Mukuchita izo, iwo akumupachika Yesu Khristu mu 1963. Ndipo ali olakwa basi monga anthu aja pa tsiku lijalo. Ndiyoneno loopsa, koma ndichoonadi. Ndichondendende chimene iwo akuchita lero. Ndipo pa malo awa, pa malo akumupachika Khristu, pa malo akuwatenga mawu, ndikuwatengera iwo kutali ndi wanthu, chili ndendende chimene iwo anali kuchichita kumeneko. Mawu omwe amene Mulungu anali kuwanyazimirisa kupyolera mwa mwana wake yemwe kuti atsimikizire kuti iwo anali. Ndipo mmodzi yemwe iwo ankazinenera kuti iwo ankamukonda. Yehova yemwe anali atadzionesera iye mwini mwa malemba, anachita ndendende chimene iye anati iye akanati adzachite. Ndendende chimene Mulungu anali iye akanati adzachite. Ndipo ananyezimirisa izo pamaso pa iwo chifukwa cha chikondi cha magulu awo ampingo ndi zinthu monga choncho, iwo anamuweruza kalonga wa moyo. Ndipo ine ndikuliweruza gulu lomwelo lero. Ndipo ine ndikuwatsutsa iwo ngati olakwa pamaso pa Mulungu mwa mawu a Mulungu kuti iwo akuchita chinthu chomwecho. Mbado uno watsutsidwa. Kumbukirani Ahebri 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa ndawi zonse. Kodi iwo anamudzutsa chotani iye? Chifukwa kuti sizikhulupiriro tawo titi kanamulandira iye. Ndipo pansi mu mtima mwawo iwo ankadziwa mosiyana. Kodi Nikodimo mumutu wa Firi wa Yohani woyera sanafotokoze bwinobwino izo? Mphunzisi, ife Afarisi alaliki, aphunzisi, ife tikudziwa ndinu mphunzisi wotumizidwa kuchokera kwa Mulungu. Pakuti palibe munthu akanakhoza kumachita zinthu zimene inu mukuchita kupatula ngati Mulungu akanakhala ndiye. Mwaona, iwe mwa pagulu anachitira umboni izo mwa mmodzi wa amuna awo otchuka. Ndipo kuti chifukwa cha tizikhulupiriro tawo iwo anamupachika Khristu. Ndipo lero palibe mwerengi yemwe sangakhoze kuwerenga machitidwe 2:38 mofanana monga ine ndingakhoze kuwawerenga iwo. Ndi wena onse iwo mofanana basi monga ine ndingakhoze kuwawerenga iwo. Koma chifukwa cha tizikhulupiriro tawo ndi chifukwa cha matikiti achipembezo chawo omwe iwo ali nawo mthumba mwawo, zilemba za zilombo zomwe iwo akunyamula konsekonse ngati makadi achiyanjano, ndipo lenga zinthu zimenezo iwo akudzipachikira kwa iwo weni Yesu Khristu kasopano. Ndipo akumupachika iye pamaso pa gulu ndi kudikira mwano Mulungu yemwe amene analonjeza kuti adzachita izi.
Bringing damnation upon the race.
Kubweresa tembelelo pa mtunduwo.
There they.
Sopano kumeneko iwo. Osali ochimwa. Iwo. Amene ndi mpingo wa tsiku limenelo.
They found fault with the man.
Iwo anapeza cholakwika ndi munthu yemwe anali mawu. Ndikulondola uko. Iwo anapeza cholakwika ndi munthu yemwe anali mawu. Sopano iwo akupeza cholakwika ndi mawu akugwira ntchito kupyolera mwa munthu. Mwaona iwo akungosembanisa izo. Amene ali mwa munthu mzimu woyera ukugwira ntchito kupyoleramo ndiko kutsimikizira kwa Mulungu. Kodi iwo ankadziwa chotani kuti iye anali Khristu chifukwa ntchito zake zinatsimikizira chimene iye anali. Iye anali ndani mmodzi wa inu angakhoze kunditsutsa ine za tchimo. Ngati ine silinachite ndendende basi chimene lemba linati ine ndikanati ndidzachite. Ndipo ndani wina ndiuze ine pamene ine ndalephera pena pake ngati ine sindinasonyeze chizindikiro chilichonse kuti ine ndine Mesiya, kuti ndine mmodzi yemwe amene inu munalonjezedwa. Akuti iwo anati chabwino ife tili naye Mose, ife timamukhulupirira Mose. Anati ngati inu mukanati muzimukhulupirira Mose, inu mukanandikhulupirira ine. Ngati inu Mose anaona tsiku langa ndipo anakumba kuti adzakhale mu tsiku lino. Mose analiona lili kutali komwe ndi aneneri. Ndipo pano inu muli mukukhala pafupi kumene ndi iwo ndipo mukumanyoza. Anati inu onyenga, anati inu mungakhoze kuzindikira maonekedwe a mumlengalenga, koma chizindikiro cha nthawi inu simungakhoze kuchizindikira. Ndicho apo chizindikiro cha nthawi. Kodi anamuyika mugulu lanji iye wotentheka, munthu wa misala. Eya, iwo anapeza chola kuika ndi munthu yemwe anali mau. Iye anali mau. Yohane woyera mutu wawani amatsimikizira izi. Pachiyambi panali mau ndipo mau anali ndi Mulungu, ndipo mau anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu. Iye anali mau a moyo wa Mulungu chifukwa iye anali akufotokozera Mulungu kupyolera mwa iye mwini. Iye anali kwathu ndi wozipereka ku mau a Mulungu mpaka iye ndi mau anali wofanana. Ndipo ndicho ndende chimene mpingo uyenera kukhala uli lero kuti mawu a Mulungu ali ofanana. Iwe ungakhoze bwanji kukhala gawo la mawu amenewo pamene iwe ukuchita kukana onse iwo? Ndipo chifukwa chimenezo zakhala zili ndi chifukwa cha wanthu. Ndicho chifukwa ine ndikuganiza Mulungu anayankhula kwa ine za kuwatcha anthu ake Marike ndi Mariketa. Ndi chifukwa cha zipembezo za umbombo izi zomwe zawafikisa wanthu amenewo kumakhala kunja uko momwe iwo akukhalira. Iwo akupachika choonadi ndipo wanthu amachita icho mwano ndipo iwo amapangira icho mwano kani. Iwo amachita icho kutentheka ndi zina zotero ndipo osadziwa kuti iwo akuchitira mwano Mulungu yemweyo amene iwo amapita kumpingo kuti akamutumikire. Chotero ine ndikulitsutsa gulu ili la azibusa lero. Ine ndikutsutsa mʼbado uno mu dzina la Yesu Khristu pansi pa ulamuliro wa mawu a Mulungu. Inu mukumupachika iye kachiwiri. Zindikirani, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mawu a Mulungu otsimikiziridwa mwa munthu. Fanizitsani magologota awiriwa ndi zosumira zawo. Kumbukirani, chifukwa iye ankazipanga iye yekha Mulungu, ife sitikhala naye munthu uyu kuti azilamulira kwa ife. Chinali chiyani chosumira chimene iwo akanakhoza kuchipeza mupo mawa ujawo pamene iwo anamupachika Yesu. Kuti iye ankadzipanga iye yekha Mulungu. Iye anali Mulungu ndipo iye ankaswa sabata ndipo iye anali ambuye wa sabata. Iwo anamuweruza iye chifukwa kuti iye ankadzipanga iye yekha Mulungu. Iwo ulibe ufulu woti uzichita izi. Iwo ulibe ufulu. Ansembe athu akulu ngati chilichonse chibwera chimabwera kudzera mwa ansembe wathu. Tsopano fanizitsani izo ndi Gologota walero. Pamene Mulungu icho chinawakondweresa kwambiri Atate Mulungu mzimu kuti amuutse mwana wake yemwe, anamufungatira Mariya mwa mzimu woyera ndipo anabalapo thupi limene limakhoza kumutumikira iye ndi kutumikira cholinga chake. Kwa iye Mulungu anali mwa Khristu chidzalo cha umulungu mwa thupi mwa iye akunyazimirisa chimene Mulungu anali kwa wanthu. Kulilola dziko lonse lidziwe chimene Mulungu ankafuna aliyense pa yekha kuti akhale mwana wa mwamuna ndi wamkazi. Iye anamutenga munthu mmodzi ndipo anachita izi. Ndipo chifukwa kuti iye sanatowinane ndi magulu awo achibungwe, iwo anamuweruza iye ndipo anamupachika iye. Tsopano fanizitsani Gologota uyo ndi lero. Chifukwa chakukondela kwa bungwe. Chifukwa chakusagwirizanika pakati pa masikolala womwe amayenera kumadziwa mawu a Mulungu ndi dongosolo. Chifukwa cha ichi Mulungu akhoza kutenga kagulu kakang'ono ka wanthu komwe iye angakhoze kugwiriramo ntchito kwina kwake ndi kudzinyazimirisamo iye yekha. Omwe ati adzichepese wokha ku mawu ndipo iwo sangakhoze kunena kuti izo sizili chomwecho. Iwo sakanakhoza kunena kuti iye sanachite izi. Pakuti gulu lawo linali mboni za izo. Izo zinali patsogolo pawo. Iwo sakanakhoza kuzikana izi. Iwo sakanakhoza kukana zodzinenera zake. Chifukwa mawu omwe amene iwo ankati iwo anali kuwakhulupirira anali amodzi omwe anali atatsimikizira kuti iye anali. Chifukwa Mulungu anawatenga mawu amene ankayenera kuti akhale Mesiya ndipo anawasonyeza iwo kupyolera mwa munthu. Ndipo iwo ankanena kuti amuchotsepo iye. Ndi njira yokha yomwe iwo akanakhoza kumapitirirabe inali kumuchotsapo Mesiya. Ndipo iwo anachita izo kupyolera mukhungu ndi umbuli mosasamala za maphunziro awo. Iwo anali anzeru alunda kuyankhula mwachiziko. Monga ife tinafanizitsa usiku wina pamene kuwala kuna mugunda bwana wachinyamata wolemera, onani chimene iye anachita. Iye anakana munthu wanzeru. Paulo munthu wina wanzeru kuwala kuna mugunda iye, kodi iye anachita chiyani? Iye anakuvomereza iko. Iye anayiwala izo zonse zomwe iye anayamba wazidziwa kuti iye akakhoze kumudziwa Khristu. Icho chinapanga moyo wake kukhala woyenera kwa uthenga wa usiku wa la Mulungu lathu. Apo izo zili lero Iko kukumugunda mwina mwake mundu wina wang'ono yemwe anapita kumbali alinako kuitana kwa Mulungu iye anamverera anapita ku seminari ina yake ndipo anakapunzira kachikhulupiriro kenaka iye ayenera kumakhala moyo mwa kachikhulupiriro kameneko kapena kusiyana nalo khadi lake la chiyanjano kali yatero iye amakhala ndi chilemba chakuda palibe aliyense angamulandire iye chifukwa nthawi ina iye anali wakuchina chake ndipo tsopano iye sali waichi iwo amalingalira kuti pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyi ndipo iwo sangakhale naye iye mu msonkhano wawo pamene osonkhana akungoyang'anira chizindikiro chimodzi icho ndicho ngati iye akukhulupirira chimene iwo amakhulupirira ngati iye ali nayo khadi ngati iye ali wa methodist ngati iye ali khadi iye ndi wachiyanjano china kapena waumodzi kapena wautatu kapena chilichonse chimene icho chingakhale chili mpingo wa mulungu kapena magulu a chipentekoste ndi magulu wena onse awo ngati iye akunyamula khadi iwo amamverera kuti likulu lamufufuza iye bwinobwino ndipo lawayesa malingaliro ake ndikumupasa mayeso ofufuza misala ndikuona ngati IQ yake inali yokwera mokwanira kuti iye angakhoze kuyankhula pamaso pa iwo ngati iye sadero iwo amamukana iye ndikokulondola koma inu mukuona wosonkhana ayenera kukhala akumayang'anitsitsa dzanja la ambuye kuona ngati mulungu wamupasa iye kudzoza kwake kapenayi ndicho chimene ife tikuyenera kukhala tikumayang'anapo koma lero iwo akumupachika mwana wa mulungu katsopano pamene munthu ali wokhoza mwachisomo cha mulungu kukhala woyitanidwa ndi mulungu kuti amulole mulungu kuti adzinyezimirise iye yekha kupyolera mwa iye ntchito zimene ine ndizichita inu mudzazichita inunso iye anatero zindikirani ndi tsiku lanji lomwe ife tili kukhalamo iwo akutenga iwo iwo akutenga gologota yomwe ife tikhoza mmawa uno ndipo chifukwa chomwe tsopano iwo ankadziwa kuti icho chinali choonadi koma chifukwa cha nsanje kukondera kodi yesu anati chiyani kwa iwo ngati ine ndikutulusa ziwanda ndi chala cha mulungu ndiye ndani inu mukutulusa izo ndi yani aloleni iwo akhale okuweruzani anu mukuona ngati ine ndi chala cha mulungu ndikutulusa ziwanda tsopano basi monga inu munawamva iwo akuti kodi inu mungatsimikizire kuti ndi chala cha mulungu ine ndimafuna kuti ndione ine ndikanafuna nditalimva funso limenelo akumufunsa iye iwo anali anzeru mokwanira kwa ilo zindikirani chifukwa kuti iye ankadzipanga iye yekha mulungu ndipo iye anali mulungu ndipo ife sitikhala naye iye kuti azilamulira pa ife koma tsopano chinthuchi kulira komwe kuja kwa chikale kukubwera kachiwiri baibulo ilo linalembedwa ndi munthu iwo amatero ife sitikusowa kumakhala moyo mwa ilo ilo ndi mulungu awo ndi mawu a mulungu ndi mulungu mwini wake ine ndinali kuyankhula kwa munthu dzulo anati chabwino munthu wina ayenera kuti analemba baibulo limenelo ine ndinati inde analipo dzina lake ife timamudziwa iye ngati mulungu ilo linalembedwa muzaka zikwi zinayi motalikana pafupifupi malemba mbuyo kuyambira kwa yobu njira yonse mpaka kuchipangano chatsopano ndipo linalembedwa ndi mazana ndi mazana azaka kutalikirana ndipo linalembedwa ndi wanthu osiyana ndipo iwo asakudziwana ndi wenawo mumadera osiyana a dziko ndipo palibe mawu amodzi ilo atadzasuse winayi ine ndikulimba mtima kumufunsa aliyense kuti abwere pansi pa magazi a yesu khristu ndikutenga lonjezo lililonse mkati mmenemo mulungu ali wokakamizika kuti azilisamalira iwo koma iwo sangachite izo iwo amabwera nati o ambuye ine ndikufuna kuti ndichite china chake ndipatseni ine mphaso yayikulu haleluya ambuye ulemerero kwa mulungu ine ndikukhulupira ine ndili nayo iyo haleluya izo sizidzagwira konse ntchito iwo ukhoza kubweresa kuwerenga maganizo kochuluka koma izo sizingagwire ntchito mulungu ayenera kukuzindikira kulapa kumeneko mulungu ayenera kuzichita izo ife tikhoza kunena zochuluka motsatira mzere umenewo koma ine ndikuyembekeza inu inu mukumvetsa penyani koma tsopano iwo sakhala nawo mawu kuti aziwalamulira iwo ine ndikati mmodzi aliyense wa inu mubwerere mbuyo inu munabatizidwa molakwika inu munabatizidwa mwa mpingo wa katolika ndiwe ndani kuti utiuze ife zimenezo ndi ine ayi ndi mawu Koma ine ndikukuzani inu ife, ife tikukhulupirira, ine sindikusamala chimene inu mukukhulupirira, ndi chimene Bible limanena. Koma ife sitisowa kumakhala moyo mwa ilo. Inu muzitita izo kapena inu muli pansi pa chiweruzo cha Bible iyi. Pakuti aliyense yemwe adzachosema wa Mozi kuchokera kwa ilo, kapena kuonjezera Mozi kwa ilo, yemweyo adzachosedwa kuchokera ku gawo la buku la moyo. Kaya iye akhale mtumiki mlaliki kapena aliyense yemwe iye ali. Inu muyenera kubwera pansi pa ulamuliro wa mawu awa, pakuti iwo ndiwo Mulungu. Bible limati iwo ndi Mulungu. Ife sitikhala nawo iwo kuti azilamulira pa ife. Iwo amatenga ati zikhulupiriro tawo ndi zipembedzo ndi tinthu tawo. Tawo tating'ono limene iwo amakhulupiriramo ndipo ito tatengedwa ndi maupo a anthu. Ndipo atenga izo m'malo mwa mawu a Mulungu. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anatenga Barabasi wakupha. M'malo mwa mwana wa Mulungu pa tsiku la kupachikidwa koyamba. Ndipo lero iwo akutenga mawu a munthu wina lomwe liliboza ndi njira ya imfa ndipo akumakana kuti atenge njira ya moyo mawu a Mulungu. Ine ndikuweruza m'bado uno ndikutsutsa iwo mwa mawu a Ambuye kuti iwo ali olakwa. Iwo ndi olakwa pakumupachika kapena kuyesera kuti aupachike mzimu. Iwo akumayitanisa chitsitsimuso kulikonse. Inu mukhala nacho chitsitsimuso motani pamene mawu iwo eni sangakhoze kugwira ntchito kupyolera mwa wanthu. Ine ndikufuna wina kuti andiyankhire ine izo. Izo zingakhoze kuchita motani pamene inu mukuchikana chitsitsimuso chomwe mwini wakecho. Mwabwino mneneri anayankhula za iwo maonekedwe awu Mulungu. Maonekedwe awo omwe mbuyo umo anawakana mawu a moyo. Maonekedwe yawo omwe lero akukana chinthu chimene chingakhoze kuwabweretsera iwo chitsitsimuso. Tizikhulupiriro tawo ndi maonekedwe. Inde bwana. Iwo amatenga chipembedzo ndi tizikhulupiriro tawo m'malo mwa mawu. Ndipo izo zimapachika mawu ake ndi kumawapangisa mawu ake opanda mphamvu kwa wanthu. Pamene iwo aona mawu a Mulungu moonekera bwinobwino ndi kungodziyika okha kuti Mulungu anapanga lonjezo kuti iye akanadzachita izi ndipo pano iye akuchita izi. Ndipo iwo amawaseleula iwo ndi kuchoka kwa iwo ndipo kuchitira mwano. Ndipo iwo akuyesera kuti aziwapachika mawu iwo eni. Iwo akuwapachika iwo motani? Iwo sangakhoze kuwapachika mawu koposa momwe iwo angakhoze kumupachika Mulungu. Iwo akhoza kulipachika thupi limene linagwirizira Mulungu mwana wa Mulungu. Iwo akanakhoza kulipachika ilo koma iwo sangakhoze kumupachika Mulungu. Iye ankayenera kuti akhale nthawi imeneyo pa nkhani yakuti akhale nsembe kuti abweretse mwana amuna ambiri omwe ali okonzedweratu ku moyo wa muyaya. Iwo ankayenera kuchita izo pamenepo koma iwo sangakhoze kuchita izo tsopano. Iwo sangakhoze kuchita izo pakuti mawu iwo eni adzakhalapobe. Koma iwo, kodi iwo akuchita chiyani? Kodi iwo akupangika motani? Kodi inu mukunena chiyani ndiye mlaliki? Inu mukumanga chotani nsanja yanu yapo? Kuti iwo akumupachika iye ndiye? Iwo akupachika mphamvu za uthenga pa wanthu ndi tizikhulupiriro tawo. Ndiko kupachika. Ndikumene wanthu akumakhala mnyumba zachisoni zazikulu izi zotchedwa mipingo, zipembedzo. Ndi kumalemba mzere wakachikhulupiriro. Ndipo izo zinali mawu a Mulungu sangakhoze kukhala nayo mphamvu pa iwo chifukwa iwo iwo akunyoza zinthu zomwezo zimene Khristu anati zikanati zidzachitike. Izo sizikubwera basi molingana ndi kachikhulupiriro kawo. Ndipo ngakhale Yesu sanabwere molingana ndi kumvetsa kwawo kwa iye pobwera. Iye anabwera mwanjira yomwe Mulungu anamutumizira iye. Ndipo iye anabwera ndende ndi mawu. Palibe zodabwisa iye anati iye anali atazibisa izo kwa maso a nzeru ndi alunta ndipo anaziulula izo kwa makanda monga omwe akanati aphunzire. Kodi inu mukumvetsa? Oh, iwo akupachika mphamvu ya mawu. Ine ndinawo mulu wa malemba pano ine mwina ndingati ndingoyerenga awiri kapena atatu ayo. Iwo akuwapachika iwo inu mukuti kodi iwo akuwapachika motani mawu? Pamene Yesu anati kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse Ahebri 13:8 iwo akuti mwanjira yakuti yakuti iye ali mwaona chabwino. Ndipo Yesu anati lamulo lake lotsiriza kwa mpingo pitani inu ku dziko lonse Mariko 16 pitani inu ku dziko lonse ndipo kalalikireni uthenga. Zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Dipo lonse kwatolengedwa chili chonse ndipo ilo silinafikidwe teka panobe. Ndipo alipo mamiliyoni akufa chaka chili chonse omwe sali omwe sanayambe konsa mvapo dzina la Yesu. Kodero ilo likadali lamulo la Yesu. Ilo likadali lamulo la Mulungu. Dipo lonse ndipo kalalikireni uthenga kwatolengedwa chili chonse. Iye amene akakhulupirira ena abatizidwa adzapulumusidwa. Iye amene sakakhulupirira adzaonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawasalira iwo amene ati akhulupirire. Mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo atenga njoka kapena kumwa zinthu zakupha izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala iwo adzachira. Ndipo iwo amati izo zinaliza mbado umenewo. Ndipo iwo amawapanga malamulo a Mulungu kukhala wopanda mphamvu kwa awa. Ndipo iwo akupachika mphamvu ya mawu kwa wanthu. Amen. Petro anali pa tsiku la Pentecost ali ndi mafungulo a ku ufumu omwe Yesu anali atangomupatsa iye. Chilichonse chimene iwe uti unene kuno ine ndidzachinena icho kumwamba uko. Ndipo pa tsiku la Pentecost iwo anafunsa chimene iwo akanada achite kuti alandire mzimu woyera. Amene iwo anali akusangalala nawo iwo akuwapenya wena akumachita chimene iwo akanachitcha kukusa akuzandima ndi kudumba ndi kugwa ndi kumachita ngati iwo anali ataledzera. Ndipo iwo akumati anthu awa akhuta vinyo watsopano. Koma apo panali mwamuna yemwe anayimirira dzina lake Petulo yemwe anali nawo mafungulo aku ufumu. Ndipo anati awasali oledzera machitidwe tu monga inu mukuganizira kuona kuti ndi ola lachitatu la tsiku. Koma ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa onani kubwerera kumene kumawu kachiwiri kusonyeza kuti mzimu kadali mawu ndipo mawu akadali mzimu mawu a Mulungu. Ndipo izo zidzachitika monga zinayankhulidwa ndi neneli Yoeli 2:38. Ndipo kudzachitika mu masiku otsiriza atero Mulungu ine ndidzasanulira mzimu wanga panofu wonse. Mbetserani kwa neneli ameneyo atayimapo. Tayangʼinani pa iye wopanda mantha atayima pamenepo pagulu limenelo. Ndipo akuwaweluza iwo akuwatsutsa iwo anati ili ndi lemba ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri ine ndidzasanulira mzimu wanga pa mnofu wonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera pa adzakazi anga ndi antchito akazi ine ndidzasanulirapo mzimu wanga. Ndipo ine ndidzasonyeza zizindikiro mu miyamba mwamba ndi pa dziko lapansi moto ndi mizati ya usi ndi nthunzi. Kutsimikizira izo mwa mawu kuti izo zinali mawu. Ndipo iwo anaseka ndi kuzitonza izi. Ndipo iwo anapita ku chiweruzo ndipo mzindawo unawotchedwa. Ndipo iwo anadyerana wana awina ndi mzake. Ndipo lero iwo ali anthu omwazikira konse konse mu dziko kusonyeza kuti mzimu woyera ukadali mawu a Mulungu kuti ubweretse mawu awa kuti uwapangise iwo kukhala amoyo. Yesu Kristu anali munthu mwamuna Mulungu. Haleluya. Iye anali chionetselo cha Mulungu. Iye anali Mulungu mwamaonekedwe athupi kuti anyezimirise mawu a Mulungu ambado umenewo. Kuti aupange mbado umenewo kuona lonjezo la Mulungu la mbado umenewo. Ndipo mzimu woyera uli ndi ndito mbeto lero ndi mzimu wa Mulungu pa mawu olembedwa kuyesa kuti umupeze wina wake woti udzinyazimirisiremo wokha kwa mbado uno kuti utsimikizire kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yohane woyera 14:12 ntchito zimene ine ndizichita inunso mudzatero. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mwaona mowirikiza kuyesera kuti upeze njira yake kuti udzinyazimirise iwo wokha. Ndipo iwo sakanakhoza kuchita izi. Anthu ankaganiza zochuluka kwambiri za zipembedzo zawo, zisa zawo zazing'ono zomwe iwo anali nazo ndi zina zotero zotchedwa mipingo yawo, kotero iwo samakhoza kumvetsera kwa izi. Kotero iwo akuchita izolero. Chinthu chomwecho mupachika mwatsopano. Petulo pa tsiku la Pentecost yanati, inu amuna amene mukukhala mu Yerusalemu, mu Yudeya, mvetserani kumawu anga, awasali oledzera. Ngati inu muti mukhale bata ine ndikusonyezani inu chimene icho chili. Ndipo iye akupitirirapo ndi kuzifotokoza kwa iwo. Pamenepo mitima yawo inalaswa pamene iwo anamva ichi. Anari, kwa ife tinga chita chiyani kuti likale opulumutsidwa. Kwa ife tinga kose kuchita chiyani kuti tilandile uwe. Ife rakutisidwa kuti mauwanu aliwolondola. Yanari lapani mmoza aliyense wa ine. Ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Kristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Ndipo inu mudzandira mphaso ya mzimu woyera. Pakuti izi zili kwa inu ndi wana wanu. Iwo amene ali kutali ngakhale ochuluka monga amene Ambuye Mulungu wathu adadzawa itani. Izi ndi chimene iwo ayenera kuti achite. Lapani ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Kristu. Ndipo lero mpingo wa Roma Katolika unatenga Atate Mwana Mzimu Woyera kuti zitenge malo ake. Malo mwairo mgonero kutulusa kunja lilime ndi kudya kopulumunya ndipo wansembe mkumwa vinyo. Ndipo ndinu amozi palimodzi. Mgonero malo mokhala Mzimu Woyera umatchedwa Ukaristia Woyera. Ndipo Atate Mwana Mzimu Woyera ubatizo wa utatu pamenezo zinayankhulidwe mkomwe mu Baibulu. Dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndipo pamene iwe usonyeza izo kwa mbali wokhotakhota uno, monga Petro anati, zipulumutseni nokha ku mbali wokhotakhota uno. Pamene iwe usonyeza izo kwa iwo, kodi iwe amachita chiyani? Amaziseka izo ndi kuti mpingo wathu sumaphunzitsa izo mwanjira imeneyo. Ye ndinu olakwa. Ndinu olakwa pakupachikidwa kwa Yesu Kristu. Pakutosa mphamvu ya Mulungu yomwe kwa wanu. Inu mukuwapachika mawu omwe kwa iwo. Ndipo inu mukudziweruza nokha ndi osonkhana nanu. Kuwasogolera iwo ku msampha wa imfa. Monga ine ndinanena za mtumiki uja la Mulungu Lata. Anali Martin Luther la mfumu kumusuko ndi wanthu ofunikawo. Kuwatsogolera iwo kupita mu msampha wa imfa omwe. Oh, ngati wina akanakhoza kukayankhula kwa munthu ameneyo, ndi kukhumba ine ndikanatero. Kuwukira pang'ono chabe kwa lingaliro la ku sukulu. Mwaona? Kapena zina. Zosiyana bwanji mayi ubwino. Ngati anthu alibe mtima wokwanira kuti aziyanjana naye munthu chifukwa cha khungu lake, iwo aweruzidwa ndi akufa muli monse. Fuko limawapasa iwo ufulu. Musati muzimenyana nazo izo musatero. Bwanji ngati wina adati achi Irish onse kapena wina wake achi German onse kapena wina wake akanati asamayanjane nawo. Izo sizikanati ziwavuta Khristu, iwo akanati azipitabe patsogolo. Ndipo munthuyo ndi Khristu monga mtumiki iye sayenera kumatsogolera anthu awo mwakuwukira potsutsa izo. Iwo apangisa mamiliyoni kuti afe. Izo ziyambisa kuwukira kwina ndipo ndi tamanyazi kuti azichita zimenezo. Chinthu chomwecho chikuchitika komwe kuno ndende chinthu chomwecho kwachiwiri ndiko kulondola. Mwaona anthu bwanji ngati wakanati angoyang'ana pa choonadi ndi kuona chomwe choonadi chii. Mpingo wathu sumakhulupirira zimenezo. Ife tili nayo njira ina yabwino. Iyo sindiyo njira yolondola. Iyo sindiyo chinthucho. Iye anati lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo. Tsopano iwo tangati achite izi. Oh, ndiye kodi iwo anachita chiyani? Tsono icho ndi chinthu chimodzi chokha pa mazana ife tifika ku izo mwina mwake mofulumira monga ife tingakhozere. Tsopano kupachikidwa kwa chiwiri ndiye. Ngati munthu avomereza Atate Mwana ndi Mzimu Woyera kachikhulupiriro mmalo mwa mawu, mauthindo mmalo mwa dzina, kodi iye akuchita chiyani kwa wanthu? Iye akupachika mphamvu ya mawu pamene iye anena kuti Marko 16 anali wambalo umene wokokha. Ndipo Mulungu anali iye mwini apo pomwe Yesu akuyankhula kwa iwo anati, pitani inu ku dziko lonse ndipo kalalikireni uthenga kwa cholengedwa ili chonse. Iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa. Iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo mpaka kuti fuko lililonse kachikhulupiriro kalikonse lilime lililonse mtundu uliwonse anthu aliwonse uthenga womwewo. Ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akukhulupirira. Ndipo pamene munthu ayesera kuti azizidulamo izo kuzichosa mu Baibulo, iye akupachika mphamvu za uthenga kwa gulu limenelo. Kotero ine ndikukutsutsani inu mu dzina la Yesu Khristu. Inu muli olakwa pakumupha Ambuye. Mpingo unkamuda iye. Chifukwa chiyani? Iye anali Mulungu wawo yemwe. Iwo ankamuda iye ndipo anamukana iye kuti akhale Mesiya wawo. Ayi Bwana, iwa sana likufuna Mesia wonga ameneyo. Ndipo lelo mpingo kuchita chinthu chomwecho. Iwo kuwakana mau. Iwo sali kuwafuna iwo. Iwo ndi osiyana ndi chimene iwo anakhala kuphunzitsidwa kuti azikhulupirira ndi zikhulupiriro tawo. Ndipo mau ndiwo Mesia. Mukukhulupirira izo? Chabwino. Chinyezi miliso cha mau ndiye ndi chiyani? Kunyezi miliso Mesia. Chimene chili mzimu woyera pakati pa iye akudzinyezi milisa iye yekha kuyesera kutero paliponse pamene iye angakhoze kupeza nyali yoti iye angakhoze kuyang'aniramo yomwe sinachite usi ndi tizikhulupiriro ndi zinthu iye akhoza kudutsitsiramo kuwala. Kumbukirani iwo anauka ndipo anakonza nyali zawo ndi kutsuka motulukira utsi. Koma izo ndimochedwa kwambiri. Kotero pamene munthu awaona achilutera awa, achipresbyteria methodist, akuyesera kuti abweremo mu masiku otsirizano kuti adzalandire mzimu woyera. Bwanji, inu mukudziwa iwo samaulandira iwo. Chabwino iwo akhoza kuyankhula mu malilime ndi kutumpha mmwamba ndi pansi. Koma penyani, chimene chimachitika. Iwo mwantheradi ndicho chizindikiro cha nthawi kuti iwo watha. Ife tili kumapeto pafupi nthawi iliyonse mpingo ukhoza kumva mpikisano kuti ubwere mpaka mmwamba. Amen. Chimodzimodzi basi zikuyikidwa ndithu mudongosolo. Mzimu Woyera pano ukumupanga Yesu Khristu chenicheni kucholera mwa iwo amene iye angakhoze kugwiriramo ntchito kudzitsimikizira iye yekha kubwera pansi kujambulisa chithunzi chake kuchisonyeza icho kupanga sayansi kuchitenga kuyankhula za izo ndi china chilichonse kutsimikizira chimodzimodzi basi chimene iye anati iye akanadzachita kuchita chimodzimodzi zinthu zomwe iye anati iye akanadzachita mwamalemba. Tsopano osati kachikhulupiriro kena kapena lingaliro lopangidwa ndi munthu wina, magazi ochuluka, moto ndi utsi ndi zinthu, koma umboni wa mwamalemba wa umesiya. Zili nawo zosanzira zambiri ndi osanzira ndi zina zotero, koma izo zikungopangisa mawu weniweni kuti iwo aziwala mwakupambana kwake. Ndiko kulondola. Walola anthu omwe ali auzimu omwe angakhoze kuweluza pakati pa cholondola ndi cholakwika. Mwaona? Akumukana iye. Anamukana Mesiya wawo. Ife sitina mufune iye. Ndi chinthu chomwecho iwo akuchita lero. Chabwino ngati ine ndinali woti ndipite kumusuko ndi kumakachita monga guluiro, ine sindikuzifuna izo konse. Chabwino ndiye iwe ulibe iwo konse. Ndizo zonse mwaona? Ndizofanana tsopano. Ngakhale iye anali atazindikiritsidwa bwinobwino. Iwo sankamufuna iye. Iwo ankamuda iye. Izo zinali chifukwa chiyani? Iye ankawatcha zibusawo mulu wa njoka. Iye anali inu gulu la makoma oyera tindinu kanthu koma manda. Kunja kwa inu muli okongoletsedwa ndi mikanjo ndi makolala otemenuzidwa ndipo mkati ndinu mafupa anthu akufa. Mwaona? Iye sankabweza nkhonya mgalileya mmozi wa ng'ono. Mwana waka lipentala. Koma iye sankabweza nkhonya ayi. Iye ankawawuza iwo. Usati muzikaliza. Yohana anati. Wosokolera kudza wa iye. Anati. Iye ali wina yemwe sankabweza nkhonya iliyonse. Iye anati. Musamati muzibwera chakuno. Mukumati muli naye Abrahamu ngati atate wanu. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kuukitsa wana kwa Abrahamu. Inde bwana nkhwangwa yayikidwa ku mudzi wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene subala chipaso udulidwira pansi ndi kuponyedwera ku moto. Inde bwana Mulungu ndi wosamalitsa, ndi wolimba, ndi wokhazikika ndi mawu ake. Inde bwana. Zindikirani, Yesu wosimikizidwa ndi lemba. Kodi inu mukundimva ine?
Jesus was identified.
Yesu anazindikiritsidwa ndi Mulungu kupyolera malemba kuti iye anali Mesiya.
Is that right?
Ndikulondola u. Ife tifika ku chitsutso cha Petro mu maminiti pang'ono ndipo inu mupeza ngati izo zinali kapena ayi. Iye anali akatsimikizidwa bwinobwino kuti iye anali Mulungu ataonetsedwa mwa munthu wotchedwa mwana wa Mulungu.
That's right.
Ndiko kulondola. Ngakhale iye anali atazindikiritsidwa bwinobwino ndipo atavomerezera mawu olonjezedwa kuti iye anali Mesiya, mosanati Mesiya uyu pamene iye abwera iye adzakhala ali mneneri ndipo zinthu zonse izi zidzachitika. mkazi wang'ono ali atayima pa chitsime ndi chikhalidwe choyipa chonse icho chomwe iye anali kodi izo zinkapipirisa chiyani kuti mulungu mumasiku otsirizano adzakokamo otayidwa kunja ndikumbukira usiku watha pa chikwati kapena nthawi ina yomwe ine ndinalalikira pano pa mgonero wa chikwati iwo ananena omwe iwo ananenera ine ndakonza phwando lalikulu ndi zina zotero ndipo anthu onse awa ine ndawayitana iwo ndipo mmodzi aliyense ali nacho chowiringula ine sindingakhoze kuchita izo chifukwa izo zingononge tizikhulupiriro tathu ine sindingakhoze kubwera chifukwa ine ndili naye wanga ine ndakwatira mkazi iye sandilola ine kuti ndibwere mayi ine ndakwatiwa kwa mpingo kumunsi kuno mayi wanga anali a Methodist kapena a Baptist kapena a Katolika kapena a Prote ine sindingakhoze basi kuyima kuti ndichite izo iyanali ndipo inu simunafune kubwera ndipo inu simudzalawa mgonero wanga koma pirani kunja uko ndipo kawakakamizeni aziwerewere ndi mahule ndi zidakwa ndi aliwonse omwe alipo koma mwayeseni iwo muno ndipo ine ndidzawawongola iwo ine ndakonza mgonero wanga ndipo anga alendo wanga komera anga lakonzedwa ndipo kuyenera kukakhala kuli wina wake kumeneko iwo sanabwere yana lya kwa weruza yula amenewo nanga bwanji lero ine ndine wa Presbyteria ine sindingakhoze ine ndine wa Methodist Lutera ine ndine wa umozi ndine wa uwili ndine ichi ine sindingakhoze ine sindingakhoze ndinu pamenepo inu sikukakhala muli kumeneko ndiye ndizoti mozimozi zimene yana nena chabwino anasimikiziridwa bwinobwino mesiya anatsimikiziridwa bwinobwino mawu olonjezedwa mulungu yemwe analonjeza mawu kuti ichi ndi chimene mesiya akanati adzakhale apa iye anabwera ndipo anayima ndendende iye anali kwa iwo tsopano ndi pati pamene ine ndalephera ngati inu simungakhoze kundikhulupira ine ngati munthu khulupirani ntchito zimene ine ndikuzichita pakuti izo zili zinthu zomwe zikufotokoza yemwe ine ndili izo zili zomwe zikunena kuti ndine mesiya inu simufuna kuti mundikhulupirire ine chifukwa inu muganiza kuti kuli yosefe uko ndipo ine ndinabadwira kumeneko mu kanyumba kakang'onoko ndipo bambo wanga ondilera kuno ndi akalipentala kumusi uko ndipo inu pamene iye anabwera ku Galileya uko iwo ndipo ankati apange iye anati hei ndi ndani munthu uyu ndi ndani uyu tabwino munthu uyu sali uja kodi tali a Joseph ndi onse aja abale ake kuno kodi sala achemweli ake ndi ife kodi mayi ake sakutchedwa Mariya ndipo bambo ake amatchedwa Yosefe kuti kodi inu tinamutenga kuti munthu uwonga ameneyi chisukulu idi yomwe iye anachokerako iye alibe khadi la chiyanjano iye alibe nyota zilizonse kodi munthu uwonga ameneyi kodi inu tinamutenga kuti uyu chonchobe ndipo baibuli linati iye anali iye anakumudwisidwa iye anati ntchito zambiri zamphamvu iye sakanakhoza kuzichita ndipo anatembenuza msana wake ndipo anapita nachoka kwa iwo iye anati mneneri amakhala wopanda ulemu akakhala pakati pa abale ake womwe pokha mwaona kwawo komwe penyani kapena kumudzi kwawo komwe nduyo apo adasimikiziridwa bwinobwino mesiya tsana likutenga mayamikiro ake yake yankati ine sindingakhoze kuchita kanthu koma chimene ine ndiwaona atate akuchita ndipo iye anawatsutsa iwo kuti akafunse ngati ameneyo sanali mesiya ndipo tayang'anani pa kankazi ka mbiri yoyipa kachikulire kacha iye anazindikira izi iye sanali atamwera izi nyali sinali iye anali mwamakhalidwe wolakwa ndithudi palibe mmodzi yemwe akanavomereza izo malamulo a mulungu amatsutsa izi iye anali mwamakhalidwe wolakwa koma iye mwaona mulungu samakuweruza iwe pa zako chimene iwe uli iye amasangalala iye samaweruza ndi momwe iwe wakulira kapena momwe iwe wachepera iye amaweruza mtima wako chimene iwe ukufuna kuti ukhale ndipo iye sanali kufuna zilizonse za zinthu izo ndipo pamene ichi inawalisidwa patsogolo pake ndicho chimene iye ankachifuna zibe kanthu chimene iye anali pa nthawiyo iye anali wokonzeka kuti abwere mwaona mulungu amaweruza mtima munthu amaweruza maonekedwe akunja mulungu amayang'ana pa mtima zibe kanthu chimene iye anali wala kuja kunawalira ndipo izo zinakhazikitsa ichi iye anagwira chenicheni cha moyo wamuyaya oh mayi ndizolemera bwanji zinziri kwa ine onani kuziona ndikudziwa kuti izo ndichoonadi ine ndizi ine ndiziyima ndi ichi Ine ndilo la Mulungu wakumwamba adzaukitsa. Ndipo liulanga lidzakhala lili pa tepi ya maginito ya Mulungu ya nthawi yayikulu kutsidya. Ndipo iyo idzasusa mbado uno mu tsiku lotsiriza. Chifukwa izo, izo zili pa tepi ya maginito. Ndiye izo zidzakhala pa tepi ya muyaya apo ndiko kulondola. Kutsutsa mbalo uno walaliki omwe ali nawo maonekedwe awu Mulungu ndi kumakana mphamvu ya mawu ndi maonetseredwe ake pamene iwo azindikiritsidwa bwinobwino kuti iye akanali Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikuwatsutsa iwo mwa mawu a Mulungu. Ine ndiyenera kufika kulonjezo lina mwansanga chifukwa ife tili nawo pafupi maminiti khumi ndi asanu okha.
There they.
Kumeneko iwo. Kumeneko iwo. Chiyani? Oh man. Gorogota. Ndipo iwo anamupachika iye. Chachitatu. Iwo anamupachika iye. Osati pa kuzindikira lonjezo la Mulungu la mawu atachita kuonetseredwa. Ndipo chifukwa chiyani iwo anamupachika munthu ameneyu? Kodi inu mungakhoze kungolingalira? Ndoleni ine ndipite mbuyo miniti. Chifukwa chiyani wanthu amenewo akanakhoza kumupachika munthu wonga ameneyu? Pamene Mariya, monga ine ndinawerenga buku nthawi ina lotchedwa Kalonga wa nyumba ya David. Iyo linalembedwa ndi Ingram, Dr. Ingram. Buku lodabwisa ilo ndi Sewero. Ilo likuyenera kukhala mwatheka loona la zolembedwa zina zakale zinatengedwa kuchokera kwa mkazi dzina lake Edina. Kuti iye iye anapita ku Palestina kuchokera uko mu Igubuto kupita ku Cairo. Ine ndikukhulupira izo zinali kuti akatsirizise maphunziro ake. Ndipo iye anali ali kumeneko pa nthawi ya Khristu. Ndipo iye ankayenera kuti aziwalembera abambo ake moyankha. Izo zinakhala bwino ngati inu mukanalitenga ilo ndi kuliwerenga ilo. Ilo ndi labwino kwenikweni. Kalonga wa nyumba ya Davide mundi yemwe uja yemwe analemba lawira moto. Ndipo kuchokera kwa ilo Cecil DeMille anatengamo malamulo khumi. Tsopano ife tikupeza kuti mubuku ili Edina uyu analemba moyanga. Ndipo iye anati pa tsiku lakupachikidwa kuti Mariya Magadala na yemwe iye anatulutsamo ziwanda zisanu ndi ziwiri anathamangira patsogolo pa unyinji anati, kodi iye wachita chiyani? Kodi iye wachita chiyani? Kutirisa kokha odwala ndi kuyesa kuti awawombole iwo amene anali mu ndende. Kodi iye wachita chiyani koma zabwino? Mundu wina anene izo. Ndipo mwamuna anamuomba iye kuti achoke pa malopo pafupifupi. Ndipo anati, kodi inu mungamukhulupirire mkazi wopusa uyo pamaso pa nsembe yanu? Zimenezotu mwaona. Kodi iye anali atachita chiyani? Iye sanachite kanthu. Chifukwa chiyani iwo anamupachika iye? Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Chifukwa iwo sanali kumuzindikira yemwe iye anali. Njoji mtombweto lero. Alaliki ndi wanthu amasiku ano ndi aphunzitsi athu amakono awaphunzitsa anthu chotero kuti azikhulupirira kuti izi ndi ufiti kapena mdielekezi kapena kuwerenga maganizo kapena matsenga ena kapena kuchenjera kwa mtundu wina mpaka wanthu sakuzindikira kuti ndiko kutsimikizira kwa mawu a Mulungu a tsiku lino ndi zizindikiro za tsiku lotsiriza. Mipingo ngati iwe suli wa mu bungwe lawo iwe amati ha chabwino ndiko kudzipangisa kwina ndi matsenga chabwino tapenyani pansi apa kwa kuti ndakuti ndiyakuti koma asiye iwo nthawi imodzi kuti adzasimikizire chinthu chenicho ngati ali matsenga. Asiyeni iwo nthawi imodzi kuti adzasimikizire kuti izo ndizolakwika. Iwo sangakhoze kuchita izi. Izo sizinayambe zadziwika kuti ndizolakwika. Ndipo izo sizatero konse chifukwa izo ndi Mulungu. Mwaona? Koma iwo amakonda akuloza chala. Iwo amaganiza, oh chabwino ngati izo zikanakhala munthu wina ali ndi dzina lalikulu. Chifukwa ndi gulu laling'ono, kagulu kakang'ono kokhala ngati kotayidwa kunja. Chabwino ife tinamukana munthu ameneyu ku mpingo wathu. Mwaona? Iwo ankakonda kumabwera ku gulu lathu. Mwaona? Koma iwo anapita ndili, ndipo iwo anapita ndilo. Ndipo tsopano inu mukuona, iwo akuthera, chabwino penyani. Chimenecho chili, yemwe iye ali, ine sindikusamala. Iwo akanakhoza kumanena chinthu chomwecho za Petulo, Yakobo ndi Yohane. Kapena wanthu osadziwa ndi osaphunzira, iwo ankati. Koma iwo anachita kuzindikira, china chake chinali chitachitika, chiyambireni nthawi imeneyi. Iwo anakhala ali ndi Yesu. Icho ndi chomwe chinapangisa kusiyana mwaona. Iwo ankachita izo chifukwa iwo sankaziwa yemwe iye anali. Iwo sankadziwa kuti kutsimikizira kwa mawu a Mulungu sikunali kuima mwamba umo mu tsiku limenelo. Tsopano izo zinali pa tsiku limodzi ndipo uko kunali kulondola. Izo zinali pa tsiku limodzi kuti azisunga malamulo amenewo ndi zinthuzo. Koma malamulo omwewo omwe anali iwo anali akuwasunga ankawalozera iwo ku nthawi yomwe pamene iye akanadzabwera ndi kudzakhala munthu yemwe iye ankayenera kukhala ali. Iwo anali nalo gawo ili koma iwo sanatenge gawo linalo. Ndipo ndi chinthu chomwecho chimene iwo akuchichita tsopano. Iwo ali nawo mpingo ndipo iwo amakhulupirira mwa Yesu Khristu ndipo iwo akuti amatero ndi zina koma amakana ora limene ife tikukhalamo. Akubweretsa panobe fanizo lakale kachiwiri. Munthu ndai zonse amamuyamikira Mulungu chifukwa cha chimene iye anachita. Kuyang'anira mtsogolo chimene iye akanati adzachite ndi kapena ati adzachite. Ndipo nkumanyalanyaza chimene iye akuchita ndipo nkumaweluzidwa ndicho. Mwaona? Tikamaganiza Mulungu ndi wodabwisa ndi wamkulu bwanji iye. Chimene iye ati adzachite iye adzabwera ndipo kudzakhala mkwatulo tsiku lina ndipo tidzapita kwathu. Ndi kumakana zizindikiro zomwe ndi zodabwisa pakali pano. Pa nthawi yomwe lemba likunena kuti iye adzakhala kuchita izo. Kuchiponya chinthu chonse. Ngati wakhungu atsogolera wakhungu Yesu anati iwo onse adzagwera mu dzenje. Ingopempherani Mulungu kuti atsegule maso athu mu masiku otsiriza ano. Dabwino. Tsopano mofanana. Iwo akuchita mofanana lero. Iwo akumukana ndi kumupatika Mulungu yemweyo lero pa kusamudziwa iye. Mofanana pa kumukana iye ndi kutero pa kukana zinthu zimene iwo ali kuzichita lero. Iwo sali kumupachika Khristu kachiwiri chimodzimodzi koma iwo akuchitira mwano mzimu woyera. Ndipo pa kuchita izo iwo ali akuchitira chotani mwano mzimu woyera. Motani kodi iwo anauchitira mwano iwo chotani uko kumbuyo uko. Bwanji iwo sakanakhoza kuchitira mwano iwo apo. Iwo unali usanabwere apobe. Iwo anamutcha Yesu Belezebule. Anamutcha iye Belezebule chifukwa iye ankakhoza kudziwa zinsinsi za mitima yawo ndi zinthu. Iwo anati uyu ndi ndiyerekezi mwakuyankhula bwina. Iye ndi wambwebwe. Ndipomwe iye akuchitira izi. Ndi mwambwebwe. Iye sali kanthu koma mdiyerekezi. Mwaona iwo anali asanakhale naye mneneri kwa zaka mazana anayi. Ndipo iwo anali atachokamo mwizo. Mwaona? Iwo anangokhala ndi malamulo awo. Iwo anali uyu ndi Belezebule. Ndipo Yesu anati ine ndikukukhululukirani inu pa izo. Koma pamene mzimu woyera ubwera. Onani. Tsopano. Inu muyankhule liwu motsutsa iwo. Ndipo icho chizakhululukidwa konse kwa inu. Kumbukirani izo zidzatero ndipo sizingakhoze palibe njira iliyonse palibe chifundo. Pamene inu muchitira mwano ndi kutcha mzimu wa Mulungu mawu a Mulungu omwe akhala atatsimikiziridwa ndi mzimu. Onani mawu amanena chomwecho mzimu umawatsimikizira iwo. Ndipo inu mukatcha iwo chinthu chosayera inu mumadusa mzere pakati pa chifundo ndi chiweruzo. Ndipo simungakhoze kose kukhululukidwa pa ine. Ndicho chifukwa ine ndikutsutsa mpano uno zakulakwa kwa kumupachika kumuchitira mwano mwana wa Mulungu woonetseredwa. Monga izo zinalonjezedwa ndi aneneri onse ndi Khristu iye mwini kuti zidzakhala mu masiku otsiriza. Monga izo zinali mu masiku a Noa, mu masiku a Sodomu. Kuchitira mwano chimene iwo akupachikira kwa wanthu mwana wa Mulungu kachiwiri. Mawu ake otsimikiziridwa. Mawu amodzi kwatsutsa iwo sungakhoze kukhululukidwa konse. Tsopano kodi inu muchita chiyani ndiye? Inu muyima pati. Iwo aweruzidwa akungoyembekezera ola la mkwiyo wa Mulungu kuti utsanuliridwe. Iwo udzawaphwasula iwo. Kukonda kachiphunziso kazipembezo zopangidwa ndi wanthu mbalume winoko kuposa momwe iwo amachitira ndi mawu a Mulungu otsimikiziridwa. Mbano uno wa wanthu. Ine ndikungokhumba ine ndikadakhala nayo nthawi yayitali ya izi.
This generation of people. This generation spurns God.
Mbano uno wa wanthu. Mbado uno ukukankha vumbuluso la Mulungu. Koma ife tikuyenda pamene atumwi anaponda ndikokulondola. Mulungu inu mukuti tabwino wena amanena izo nawonso mulungu akutsimikizira izi Yesu anati ngati zinchito siziyankhula za ine ndiye ingopitirani ndikukanena kuti ine ndikuzinena izo ine mwini koma ngati nchito zikuyankhula inu kuli bwino mukhulupirire nchitozo mwaona kwa ndiora anati inu mumadziwa kuti mawa dzuwa liwala kapena kudzakhala nyengo yolunda mumlengalenga mwafira ndipo mwatsika mawa kudzakhala kwabwinoko anati inu mungakhoze kuzindikira nkhope ya milengalenga koma zizindikiro za nthawi inu simukudziwa kanthu za izi ngati inu mukanamudziwa mulungu inu mukanalidziwa tsiku langa ndipo iwo anati inu mukudzitengera mochuluka kwambiri panokha inu mukudzipanga nokha mulungu ndipo iwo anamuyika iye pa mtanda ndipo mzimu woyera lero suli munthu wachitatu ayi ndi mulungu iye mwini akuonetseredwa mu thupi la umunthu mwa magazi a yesu khristu kuti auyerese moyo kuti iye akhoze kumadziwalitsira iye mwini kupyoleramo ndipo iwo akuwapachika mawu omwewo ataonetseredwa inu mukumvetsa kupachikidwa kwa Khristu lero ndi wanthu omwe adakane mwana wa Mulungu wosimikiziridwa ndi kuonetseredwa pakati pa wanthu mwa zake zinthu zake zomwe iye anati zikanadzachitika mu tsiku lino mwa mawu ake mwaona tsopano kutsimikizira komweko kunayenera kukhala kuli kofanana ngati iye ali mwana wa Mulungu yemweyo kwa iye ananena mu Yohani woyera 14:12 tsopano kuti zinchito zimene ine ndikuzichita inu mudzazichita nanunso Ahebrews 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ngati inu mukhala mwa ine Yohani 15 ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga akakhala mwa inu ingopemphani zimene inu mukufuna ndipo icho chidzaperekedwa kwa inu inde bwana kumbukirani iwo anali anthu achipembezo kwambiri amene anachita izo iwo sanali achikunja iwo anali anthu achipembezo atsiku limeneli ndipo ndicho chimene chikuchita izo lero ndiwo anthu achipembezo kupachikidwa komweko chinthu chomwecho lero mwansanga kumeneko iwo anamupachika iye ndiye zedi ndiye iwo anali akuwakana mawu a mulungu ataonetseredwa kumavomereza tizikhulupiro tawo m'malo mwa mawu kodi ndi zimene iwo akuzichita lero ndizo ndendende akuchita zomwezo lero iye anali mawu ndipo iwo anawakana mawu ndiyo nsonga imozi yomwe ine ndikufuna kuti inu musayiphonye onani ine ndikufuna kuti inu musayiphonye iye anali mawu ndipo pamene iwo anamukana iye iwo anawakana mawu ndipo pamene iwo anachita kumukana iye iwo potsiriza anamupachika iye ndipo ndicho chimene iwo achita lero awakana mawu a mulungu ndipo avomereza tizikhulupiro tawo ndipo amupachika mwapoyera pamaso pa osonkhana kugwira ntchito kwa mzimu woyera ndipo iwo ali wolakwa ndipo ine ndikuwatsutsa iwo mu dzina la yesu zaka khumi ndi zisanu ine ndamuona iye akuyenda kudusa dziko ndipo iwo akugwiritsabe ku zikhulupiro zawo iwo ali wolakwa iwo awatenga mawu omwe akanati aubwerese mipingo yonse pali m'modzi ndi kupanga mgwirizano waukulu waubale pakati pa achipentekosti ndi wena wonse iwo m'malo mwakuchita chotero iwo anawakana iwo ndipo awatembenuzira iwo pansi awanyoza iwo ndikuwatcha iwo chilichonse tsopano ndipo tsopano mwachita ganya cha mpingo kupyolera mudongosolo la mdiyerekezo akuyesera kuti abwere mkati ndikumati tsopano ife tibwera kudzagula mafuta wena iwo akanidwa ndipo iwowa iwo ali wolakwa pakumupachika yesu khristu inu muzitenge izo mwakanenedwe ka mulungu kapena kanenedwe kanu sikagwira ntchito mwaona iwo anawakana mawu a mulungu atachita kuonetseredwa chifukwa cha tizikhulupiro tawo ndipo iwo akuchita zomwezo lero iye anali mawu yohani woyera 1 Ahebrews 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano iwo akumupachika iye mwatsopano kodi inu mumadziwa kuti baibulo linati ife tikanakhoza kuchita izo ndi angati akanafuna kuti tiwerenge motepa pauno pokha kodi inu mungandipase ine maminiti wena 10 a izo chabwino tiye nditembenuzire uko tsopano miniti yokha kumupachika kwa tsopano tiye ndipite kwa Hebrew muti wa 6 ndikuwerenga mochepa pauno pokha Ahebri wa 6 ndipo tuonengati ife tikumumba chika mwana wa Mulungu mwatsopano. Tuonengati izo zingakhoze kuchitidwa. Numukuri iwe sungakhoze kumupa chika iye nthawi yachiwiri. Ife tipeza ngati ife tingakhoze kapenayi. Mawa Mulungu aliona ndikulondola uko. Ahebri 6:1. Chotero posiya chiyambi cha chiphunzitso cha Khristu, yeni ife tipitirire kungwiro osati kukuyika maziko akulapa ndi ntchito zakufa ndi zachikhulupiriro cha kwa Mulungu ndi zachiphunzitso cha ubatizo kusanjika kwa manja ndi zakuka kwa kufa ndi zachiweruzo cha muyaya. Izi ife tizizichita ngati Mulungu alola. Taonani, Paulo akufuna kuti tidziwe kuti zinthu izi apa zili mwamtheradi zofunika. Maubatizo, kuyikana kwa manja, chiukitsiro, kudza kwa chiwiri, zinthu zonse izi zili zamuyaya, izo zili mwamtheradi choonadi. Tsopano zindikirani. Pakuti ndikosatheka. Werengani izo limodzi nane, ndimo imodzi iyi. Ine ndikufuna inu kuti muiwerenge iyo. Limozi nane tsopano ndime ya 4. Pakuti ndikosatheka kwa iwo amene anaunikiridwapo kamodzi ndipo analawa zamphatso yakumwamba ndipo anapangidwa kukhala ogawana nawo za mzimu woyera ndipo analawa zamawu abwino a Mulungu ndi mphamvu ya dziko lili kudza. Ngati iwo adagwere kumbali kuti wakonzeso iwo kachiwiri mwakulapa, poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo weni mwana wa Mulungu mwatsopano ndi kumuyika iye kumanyaza poyera. Kodi amenewo ndi mawu anga kapena ake? Munthu yemwe amafika kuchidziwitso, kumbukirani, iwo sanawamvetse iwo, iwo anali okhulupirira ammalire. Titatha ife kulandira chidziwitso cha mawu a Mulungu. Inu mumachipeza izo kuchokera ku chidziwitso, kuchokera pa kuwerenga ndi kuwaona iwo. Ndiyeno mkuwakana iwo. Ndiye inu ndikosatheka kuti inu mudzapulumutsidwe konse. Kodi inu munaziwerenga izo tsopano? Mwaona? Atalandira chidziwitso cha choonadi. Basi inu mumvese izo. Inu simunakhale nacho icho. Izo zili monga okhulupirira waja amene anatuluka. Izo zili choyimira chomwe cha ulendo. Ichi yachitatu ya Exodo yachitatu iyi. Ili basi choyimira cha yonse ya iyo. Penyani, penyani mbuyo uko. Ndiloleni ine ndikusonyezeni ino china chake tsopano. Miniti chabe. Kulukirani kuyankhulako. Penyani. Israeli anatengamo anthu 12 mmodzi kuchokera ku fuko lililo mkulu wa chipembedzo ndipo anawatengera iwo uko kumphepete kwa malire dziko lolonjezedwa ndipo anawasonyeza iwo zinthu zabwino zomwe zinali kudza zomwe iwo anali nazo ndipo iwo anabwelerako akudandaula kuti ife sitinali okhoza kuzichita izi komapo panali awiri mwakhumi ndi awiriwo. Joshua ndi Kalebu anati iwo anayangana pa mawu. Mulungu anati ilo ndi lathu ndipo ife tili oposa kukhoza kuti tilitenge ilo kulondola uko. Kodi anali ndani awo okhulupirira ammalire mwaona? Iwo anali ndithudi obadwira mu mpingo. Iwo anali atsogoleri a wanthu. Iwo anali mabishop monga kuti unene. Amene ankayenda kumene pansi mpaka komwe mawu a Mulungu anali atasonyezererwa kuti ali choonadi. Ilo ndi dzikolo. Iwo anali asanafikeko uko. Iwo sankadziwa kuti ilo linali kumeneko. Koma iwo anabwera uko kuti adzaone kuti ilo linali kumeneko. Ilo linali apo. Ndipo Kalebu ndi Yoswa anapita kutsidya ndipo anakabweretsako mulu wa nthuza. Ndi kuwalola iwo kuti adyeko zina za izo. Ndipo iwo analawa za dziko labwino. Ndiyeno iwo anabwelera mbuyo ndipo anati ife singakhoze kuchita izo. Mwaona? Ife singakhoze basi kuchita izo. Pano pali gulu lomwelo mu nthawi ya Yesu Khristu. Mphunzitsi, ife tikudziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Mwaona? Mzere wa mmalire. Ife tikudziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Palibe munthu angakhoze kuchita zinthu zimene inu mukuzichita. Ife tikuzindikira kuti Mulungu ayenera kukhala ali pamenepo. Kwa chiyani iwo sanazilandire izi? Kwa chiyani iwo sanazitenge izi? Mzere wa mmalire. Mzere wa mmalire. Pano iwo ali pa Exodo wachitatu. Chizindikiro chomwecho. Maona tsiretwe omweo. Chizindu yomweo. Mzimu oyera omweo. Mchito zomwezo. Mungu yomweo. Uthenga omweo. Ndipo iwo sangakhoze kuwatenga iwo. Iwo ayenera kuti apeze khadi lawo la chiyanjano. Ndi chiyani icho? Iwo anali nacho chidziwiso cha choonadi. Iwo anapenga ndipo anaona kuti ndi zopempheradi choonadi. Iwo sangakhoze kuchikana icho. Magazini anachita kuchitira umboni kuti iwo anachiona ichi. Zithunzi, mapepa ala umboni, chukisiro chakufa. Kufotokoza kwa madokotala, zodwala. Iwo ayenera kunena kuti ndiye. Ndizo neneratu, popanda chimozi cha izo, chinayamba chaleperapo, kuchola mu zakazi. Chimozi chilichonse cha izo, ndende basi, padoni. Iwo sangakhoze kunena zina koma kuti ndi Mulungu. Koma iwo sangakhoze kuzilandira izi. Kuli jalatu miki mchikago. Mazena atatu ndi china chaka iyo, amari atzabwera, kuti atzabatizidwe mudzina la Yesu Kristu. Kodi iyo alikuti, kutengo wake nduwa ukulu kwa mbili. Iyo sangakhoze kuzichita izo.
What is it?
Ndi chiyani icho?
The Bible said when they Bible
linati, pamene iyo achita izo. Kodi iyo akuchita chiyani? Iyo akutileganisa woka. Pakati pa chifundo, ndi chiweruzo. Pakuti ndikosa teka. Kuti iwo amene anaunikiridwa kamodzi, akhala akabweresedwa kuti ayang'ane pa icho. Ndipo anali nacho chidziwiso cha choonadi. Ndipo analawa za mawu abwino a Mulungu. Ngati iwo abwerera kuchoka kwa icho, kumene iwo akanati adzikonzeso okha kachiwiri. Kuti chabwino tsopano, ine nditero inde, ino achipresbyteria, ino a methodist, ndi a baptist, ndi achilutera. Ndi gulu ili la full gospel businessmen. Kumali iwo akubwera mmenemo. Anautembenuzira mbali uthenga. Mpingo wanu udzatero. Adzakhalapo anthu paokha kumeneko zedi koma osati mpingo. Inu muyenera kutuluka mu mpingo kuti muchipeze izo mwaona. Ndiko kulondola. Anthu paokha ndi chabwino. Koma pamene inu mukuganiza kuti mpingo wa presbyteria udzalandira mzimu woyera ndipo onse iwo adzataya zikalata zawo ndipo musati konse muziganiza zimenezo. Ndipo inu mukuganiza kuti inu a Methodist mudzachita izo. Inu simudzachita konse izo. Kodi inu muganiza kuti inu autatu mudzalandira konse zina la Yesu Kristu ndi kudzabatizidwa mmodzi aliyense wa inu. Inu simudzachita konse izo. Inu simudzachita konse izo. Koma anthu pa okha adzatulukamo ndi kudzachita izo. Ndiko kulondola. Ndipo ndicho chizindikiro takudza kwake. Koma mipingo imene ndiye amene aona choonadi ndipo achikana icho mumakhonsolo awo. Ndizosatheka. Ndiye iwo ali wolakwa pakumupachika Yesu Kristu. Ndipo ine ndikuwatsutsa iwo mwama wa Mulungu kuti Mulungu ali nawo. Kodi inu mukuwatsutsa choonadi iwo mbale Branham? Ine ndikuwatsutsa iwo kuti Mulungu wadzisimikizira momveka iye mwini mumawu ake mumasiku otsiriza. Ndipo wadzipanga iye mwini kuti adziwe kuti iye akadali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iwo mozizira atembenuzira iwo pansi. Ndipo ndili wolakwa pakumupachika Yesu Kristu pakuchitira mwano mzimu woyera. Ife tikutengerani inu ku a Hebrew 10 kachiwiri kumene akutiuza ife kachiwiri mu malemba osati kokha pakukhala zosatheka koma inu simungakhoze konse izo zimakulekanitsani inu kwa Mulungu mwamuyaya. Inu simungakhoze konse kubwera mukukhalapo kwa Mulungu kachiwiri pamene inu mutembenuzira pansi mzimu woyera ndi kuuseka iwo. Tsopano onani analawa za mawu mwaona. Okulubirira ammalire. Inu mukuti anthu amene osanali okulubirira, iwo anali okulubirira. Kapena odzitcha okulubirira. Koma pamene izo zinafika ku mawu, iwo anali Israeli. Iwo anatuluka pansi pa magazi. Iwo anatuluka pansi pa zizindikiro za Mose. Iwo anali anaona zizindikiro izo zikugwira ntchito. Nunga anati, ine ndidzakutengerani inu kusidya. Ndipo pamene izo zinafika mpaka ku mfundo ya mawu olonjezedwa amene anali mkudza. Kodi iwo anachita chiyani? Ife singakhoze kuchita izo. Mwaona? Ndipo apa iwo anabwerera ali ndi nthuza ndi chilichonse kuti atsimikize kuti dzikolo linali labwino. Mawu a Mulungu ndi olondola. Mulungu anati, ine ndikulipereka ilo kwa inu, koma zochitika. Maya anati ife tikuoneka ngati tiziwala apo pambali pa iwo. Ife singakhoze kuchita izo. Zilibe kanthu chiyani? Zaka pang'ono zapitazo pamene nyumba ya kale iyi inayima pano ngati kachisi. Wina wake anabwera umo ndipo anayenda kunja uko ndipo anadzayankhula ndi ine anati, Bile iwe uzidzalalikira kwa mizati inayi limodzi la masiku amenewa. Ndi mauthenga onga amenewa. Ine ndinati ine ndidzakhala ndikulalikira kwa mizati inayi chifukwa Mulungu ali wokhoza mwa mizati imeneyo kuti adzuse wana kwa Abrahamu. Inde bwana, ndicho chonadi. Ndinali ngati iwe uli ndi china chake chimene iwe ungakhoze kutsutsira izo, tiye tikhale nacho. Kungokonda kukuwa, koma pamene zifika pamalo kuti asonyeze izo, ndi zosiyana. Inde, ndi chimene chimapangisa kusiyana. Chabwino. Eya, ndi tizikhulupiriro tawo iwo akumupachika iye mwatsopano. Tsopano, Ahebri mudu wa 6, ndipo ife tipitiliza mpaka pansi. Ndipo ife tikoza kumangowerenga mopitiliza mpaka pansi umu kudusa apa. Ife tili nayo nthawi yochuluka. Ine ndinasonyeza lemba pano pamene izo ziti zidzakhala Ahebri mudu wa 6. Basi, ine ndikuganiza titenge izo zonse. Zosatheka kwa iwo amene anaunikiridwa kamodzi napangidwa kugawana nawo za mzimu woyera. Ife tilibe nthawi kuti tipite pakali kwambiri chifukwa ine ndinalo lemba lina limene ine ndikufuna kuti inu muliwerenge mu mphindi chabe. Zindikirani izi. Iwo akudzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu mwatsopano. Kodi iwo anachita chiyani? Tiyani akukhala atalawa ndikuzindikira kuti icho ndi choonadi ndiyeno nkutembenukapo. Kodi icho chinachita chiyani? Ndikosatheka. Kotero ndicho chimene fuko lino lachita. Ndi chimene wanthu awa achita.
That's what these churches has done.
Iwo achite penduzira icho basi.
Ndipo iwo
aupachika uthenga. Iwo apachika choonadi kwa wanthu. Kodi iwo anachita naye motani Yesu? Iwo anamuka iye kumanyazi. Anamuvula zovala zake pa iye. Anamupachika iye mmwamba pa mtanda. Ndipo anamukomera iye pamenepo kalonga wa moyo. Chinthu chomwecho chimene iwo achita lero ndi tizikhulupiriro tawo. Iwo achita chinthu chofanana. Iwo anavula zinthu, iwo avula.
Ubwino
ndi zovala zauthenga. Pakuyesa kuyika iwo pena pake ndi kumupachika iye pa mtanda. Oh my, chifukwa chiyani? Kumeneko iwo anamupachika. Tsopano chobwereza chotsiriza. Iye munthu wofunika kwambiri uyu. Chifukwa chiyani iwo anachita izo? Iwo sanali kumudziwa iye. Chifukwa chiyani iwo akuchita izo lero? Iwo sakudziwa kuti ichi ndi choonadi. Iwo ndi osayankhula ndi akhungu kwa ichi. Iwo sakuchidziwa icho ndicho chifukwa. Tizikhulupiriro tawo ndi miyambo tawatengera iwo kutali kuchoka kumawu a Mulungu. Tsopano kwa inu pano, basi pakutseka tsopano, perekani tseru kwambiri, mwaona. Ine ndikudziwa kuti kwatenda, ine ndatenthedwa inenso. Koma mbali, mawu awa, ndi moyo ngati inu muti mugwiritse kwa iwo. Penyani, sichina chake chimene ife timachitamba, chimene chikoza kuchitika pano ndi mtsogolo, ndi china chake chimene chili kale pano ndi ife, ndipo chikuchitika tsopano. Osati china chake chili chidzakhale, china chake chimene chili kale. Ife sikili kuchitika umboni, ife tikudziwa chimene iye wachichita, ife tikudziwa chimene iye akadzachite, koma tsopano ife tikunena zomwe iye akuchita, mwaona. Lino ndi ora lathu. Ife mwina sitingakhale moyo kuti tione mkwatulo. Ine ndikoza kufa lero, inu mukoza kufa lero, ine sindikudziwa. Koma mkwatulo ukuza ndicho pamene iwo ubwera, ife tidzakhala kumeneko musati mudandaule. Chomwechonso adzatero onse iwo mbuyo kupyola mu mibado amene anakhulupirira iwo ndi kuyang'anira iwo. Iwo ankayenda mukuwala kwa tsiku lawo, ndipo pano pali kuwala. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kayani tizikhulupiriro tanu ndipo khulupirani mawu awa. Ichi ndicho choonadi. Mawu ndiwo choonadi. Yesu anati mawu anga ali mzimu, mawu anga ali moyo. Inu mulandira choonadi moyo pamene inu mukukana moyo. Inu mutenga bwanji mbalume imene ili imfa ndi mawu a moyo. Kutulusa mawu a moyo kuti mutenge imfa. Inu mulandira choonadi ziwirizo pa nthawi yomweyo. Inu simungakhoze kuchita izi. Lolani mawu a munthu aliyense akhale bodza, mbalume iliyonse bodza. Mawu a Mulungu ndiwo chona. Ine ndikutsutsa munthu aliyense kuti andisonyeze iye. Aliyense! Ndipo ine ndikudziwa tepi iyi kupita kuzungulira dziko. Munthu aliyense, bishop aliyense, yemwe angayabwere komwe ine ndimawerengera kapena patsogolo pa gulu ili, ndikuloza chala chawo pamalo a m'modzi aliyense anayamba kubatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera muchipangano chatsopano. Ine ndikusonyeza ninu pamene munthu aliyense anayamba kubatizidwapo. Ndipo iwo amene anabatizidwa mosiyana anachita kubwera ndi kudzabatizidwanso kuti alandire mzimu woyera. Kodi inu muchita chiyani nazo izo? Mukhala kunja uko mutizikhulupiriro tanu? Mukhala kunja uko mumbalume zanu ndi kufa? Ndinu wolakwa ndi manja woyipa inu mwamutenga kalonga wa moyo, mawu a moyo, ndipo mwawapachikira iwo kwa wanthu. Tsopano kodi iwo anachita chiyani? Iwo sanali kuchidziwa izi. Lero amuna kumaenda mwaumburi iwosa kudziwa kuti ndichochoonadi iwakuganiza kuti ndi mtundu wina wa zongo yambiri iwosama kumba mozama kokwanira kuti alowe mu mzimu wa vumbulutso iwosama pemphera mokwanira iwosama itana pa mulungu mokwanira iwo amangochitenga icho mopepusa o tabwino ine ndikukhulupira kuli mulungu zedi ndiyelekeza amakhulupira chinthu chomwecho ndiyelekeza amakhulupira izo moposa anthu ena amanenera kuti akukhulupira izo ndiyelekeza amakhulupira izo ndipo amanjenjemera wanthu amangokhulupira ndikumapitirira koma mdiyelekeza amanjenjemera podziwa kuti chiweruzo chake chikudza ndipo wanthu amakhulupirira izo ndipo samapereka tcheru kuti chiweruzo olakwa pakumupatika iye zedi ine ndikutsutsa mʼbado uno ndikuwapeza iwo olakwa mwamawu omwewo amene iwo anawapeza olakwa pachiyambi ndiko kulondola yesu anati ndani angakhoze kunditsutsa ine iye anali mawu atapangidwa thupi ndipo lero mawu omwewo apangidwa thupi petro ananena mu chitsutso chake mumachitidwe tiye ntingowerenga izi Petro pamene iye anaona izi zikuchitika zimene iwo anali atachita mzimu penyani Petro anali kumuteteza Khristu zomwe iwo anali atachita ine ndikuteteza zomwe mauthenga ali ine Petro anali kuwatsutsa iwo pa kumupha munthu Khristu yemwe anali mawu ine ndikutsutsa mʼbado uno chifukwa choyesa kuti uwaphe mawu omwe apangidwa kuonetseredwa mwa wanthu penyani chimene petro ananena mkwiyo wake wachilungamo uyenera kuti unakwera pamwamba ndithu mvetserani pa iye apa mu machitidwe mutu wa 2 ndipo kuyambira ndi ndime ya 22 ine amuna israeli mserani mawawa yesu wa ku nazareti wotsimikiziridwa mwamuna wotsimikiziridwa ndi mulungu pakati pa inu ndi zozizwisa zizindikiro zimene mulungu anazichita mwa iye pakati monga za inu monga inu weni wake nanunso mukudziwa
Imagine how they felt.
Taganizani momwe iwana mvelera. Mvetserani kwa izi.
Ina
muna Israel. Kalonga. Inu anthu ampingo. Inu anthu opatulika. Inu ansembe. Inu amuna amene mukuyenera kukhala muli amuna a Mulungu. Imvani mawu awa. Yesu wa ku Nazareti anatsimikiziridwa ndi Mulungu pakati pa inu. Tsono ine ndikunena kwa inu azibusa ndi kwa inu wanthu yesu wa ku nazareti mzimu woyera iye ali pano mwa umunthu wa mzimu woyera yemwe anali moyo umene unali mwa iye iye ali pano akugwira ntchito kuyera mwa wanthu ndikudzifotokozera iye yekha mwa zizindikiro ndi zodabwisa zimene iye amachita ndipo pano izo zapachikidwa pa makoma chizindikiro cha mwa sayansi ndipo anthu akhala pano omwe anali akufa ali amoyo lero ndipo adyedwa ndi khansala ali bwino lero akhungwa kupenya lero ndi olumala amene akuyenda lero iye ndi yesu wa ku nazareti iye pokhala ataperekedwa ndi uphungu wotsimikiza ndi kudziwiratu kwa mulungu wokonzedweratu ku ntchito yake inu mwamutenga iye ndipo ndi manja woyipa inu mwamupha kodi icho ndi chitsutso iye akutsutsa chiyani konsolo ya sanhedrin ili ndipo ine ndikutsutsa mmawa uno chitaganya cha mipingo ine ndikuwatsutsa achipentekosti ine ndikuwatsutsa achipresbyteria abaptist ndi chipembezo chilichonse mu dziko mwauthakati kudzikonda umbombo inu mwawatenga mawu amoyo ndikuwapachika iwo pamaso pa wanthu ndikuchitira mwano iwo ndikuwatcha iwo zopentheka chomwe mulungu wautsa pakati pathu kuti akatsimikize kuti iye ali yemweyo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndiku tsutsa mʼbado uno mulungu wadzitsimikizira yekha wamoyo mulungu watsimikizira kuti awa ndi mawu ake inu muli ndi chiyani koma muli wambalume ndi tizikhulupiriro ndi pati pamene inu mungasonyeze mulungu wamoyo chifukwa inu mwatembenuzira mawu amoyo omwe akanata kupasaninu chinthu ichi inde bwana o ndi ora lanji limene peti kukhalamo tsopano zofanana o ine ndikuitana petro anati inu munamutenga ndi manja oyipa ndipo mwamupachika ndikumupha yemwe mulungu anamuukisa atamasula zowawa za imfa chifukwa sikunali kotheka kuti iye akhale atagwidwa ndi izo ndipo kupyolera kuti zikhulupiriro
zanu
ndi mabungwe anu ndi zipembezo zanu ndi maonekedwe anu au Mulungu
akadayankhulabe
maonekedwe anu au Mulungu inu mwakana mphamvu ya chiukitsiro chake koma ora lafika masiku otsiriza ali pano pamene Mulungu analonjeza malingana ndi Malaki 4 kuti iye akanadzamudzutsa masiku otsiriza ndipo akanati adzatemenuze mitima ya anthu kubwerera ku madaliso apachiyambi ndi chikhulupiriro cha chipentekosti cha makolo ndipo inu simungakhoze kuzikana izi ndipo inu simungakhoze kuima motsutsana nazo izi ndipo tsopano ine ndikuweluzani inu olakwa ndipo ndikuchita makani nanu ndipo ine ndikukutsutsani inu pamaso pa Mulungu kuli ndi manja authakati odzikonda achipembezo inu mwawapachika mawa Mulungu pamaso pa wanthu ndipo ine ndikukutchani inu olakwa ndi wokonzekera kuchiweruzo amen. Inde bwana ine ndikutcha chinthu chomwecho chimene Petro anachita iye anaitanira kulapa kwa mʼbado umenewu ine ndikuitanira kulapa kwa mʼbado uno kulapa kwa Mulungu ndi kubwerera kuchoonadi chapachiyambi cha mawu kubwerera kuchikhulupiriro cha makolo wathu kubwerera ku mzimu woyera chifukwa Mulungu sangakhoze kusintha izi pamene Mulungu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira iye ayenera kukhala ndizo mbonse kupyola mu muyaya ndi mawu ake pamene inu mukuti bwirani danza kapena idyani mgonero kapena china chake monga icho kapena china pa kachikhulupiriro ako kapena china chake pa lingaliro ilo kuli munthu aliyense chidakhwa chilichonse wosakhulupirira aliyense akhoza kuchita izi wotsanzira aliyense wachiwerewere aliyense wachiwerewere akhoza kuchita izi kutenga mgonero kukhala nawo maonekedwe ndi zinthu monga izi inu mukhoza kuchita izi koma yesu anati ichi chidzakhala chizindikiritso zizindikiro izi zidza osati izo zikhoza kutero izo zitero munjimano yonse kwa iwo amene akhulupirira mudzina langa iwo adzatulusaziwanda iwo adzayankhula ndi malilime wena adzayankhula ndi malilime atsopano ndipo adzatenga njoka kuma zinthu zakupha izo sidzawapweteka iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira adzachiritsa odwala adzaukisa akufa adzatulusaziwanda monga mwalandira mwaulere perekani mwaulere njira zazikulu zonse izi zopangira ndalama ndi zinthu ndi kulumikizidwa ku zinthu lero palibe zodabwisa iwo ali odzaza chiweruzo inde bwana oh my tiyendione tsopano inde bwana kuitanira kukulapa ndipo chisuso changa tsopano Gologora watsopano uyu ali mpingo wotchedwa choncho malo opatulika kwambiri maguwa akulu guwa la chikatolika guwa la katolika zotchedwa guwa lawo a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, a Chilutera, a Chipentecostit.
The most holy places.
Malo patulika kwa mbiri.
His heart is pierced.
Kumeneko iya kulandila kulasidwa kwake kolima.
A new cow.
Gologota watsopano. Kodi iya kupezeka kuti. Mumalo patulika kwa mbiri. Mpingo. Kodi iya akupatikidwa kuti. Kuchokera kwa azibusa.
You hypocrite.
Inu achinyengo. Inu mukudziwa bwino kuposa izo ine sindiri wokwiya koma china chake mkati mwa ine chikukondoweza Mulungu watsimikiziridwa bwino bwino pakati pa inu kodi iye anazilandira kuti nthungo zake mumbali mwake kodi iye anakupeza kuti kulasidwa kwake pa Gologota kodi iye akukupeza kuti iko lero muguwa kodi iko akunachokera kuti Yerusalemu kodi iko kukuchokera kuti chipembedzo ndiwomwe akuti amamukonda iye ndiwomwe anachita izo ndiwomwe akuchita izo lero Gologota wake wachiwiri kumene iye akulandira kulasidwa kwake motsutsa mawu ndi zomwe zikumubaya iye kodi iye ndi ndani iye ndi mawu iye ndi mawu kodi iye akubayirwa kuti zolimba kuguwa kumalo opatulika pasimonga izo zinali pamenepo ine ndilinawo ufulu kuti ndiutsutse mʼbado uno ine ndilinawo ufulu kuti ndichite izi monga mtumiki wa uthenga wa Yesu Khristu ndi zizindikiro zake ndi kutsimikizira kuti iye ndi Mulungu ine ndilinawo ufulu kuti ndibweretse chitsutso kwa mʼbado uno chifukwa nsonga zolimbitsisa za nthungo zake zakhala zili kuchokera pa maguwa pomwe kumene iwo akutsutsa ndikumati musati mupite kuti mukamvere zinthu izo izo ndi zamubierekezi mʼmalo momwe mmene iwo akuyenera zimukonda iye Ndipo zizindikiro zomwe zimene Yesu anati zikanati zidzachitike. Mawu a Mulungu ali akuthwa koposa lupanga lakuthwa konse konse. Mawu wozindikira maganizo azolinga za mtima. Ndipo iwo akuthedwa ndiyerekeza. Kuchokera kuti maguwa malo opatuli. O Mulungu iye angakhoze bwanji kuyangana pansi. Basi chifundo chokhandizo zonse chisomo. Ife sitingakhoze kuchita kalikonse koma kulunjika kuchiweruzi. Ife tili kale kumene. Taganizani za izo. Kulasa kwake kolimbi titsitsa. Kukuchokera muguwa. Ndiko kumene kologora wake watsopano ali.
They crucify him the word.
Iwe akumupa chika iye mau. Paguwa. Ndiko kulondo.
How?
Modani. Kodi iwo anachita moranizo mwamaonekedwa awo Mulungu ndizo ndendeni kuvekedwa nduwira kuchokera kwa mvetsera ndiwo otonza yali nayo nduwira yatsopano yaminga otonza akupyozedwa akuchokera muguwa kuvekedwa nduwira ndiwo otonza kodi iye akupachikidwa panonso matsopano kukwapulidwa ndi tizikhulupiriro topangidwa ndi wanthu apungisa chipembezo motsutsa mawu ake. Iwo akukwapula iwo mwamanyazi kuwatsutsa iwo. Yesu anati mwachabe iwo akundipembedza ine. Mwachabe! Sizikuchita ubwino ayi. Kodi iwo akumupembedza ndani? Iwo akumupembedza Mulungu yemweyo. Iwo anali kumupembedza Mulungu yemweyo pakupachikidwa kwake koyamba. Ndipo iko kunali kupembedza kwachabe. Ndi chinthu chofanana lero. Mwachabe iwo akumanga zipembezo izi. Mwachabe iwo akumanga maseminari awo. Mwachabe iwo ali ndi tizikhulupiriro iti. Kuphunzitsa ngati chiphunzitso malamulo a wanthu ndi kumakana mawu a Mulungu. Iwo ali wolakwa pakumupachika kalonga wa moyo. Kuphunzitsa tizikhulupiriro ta wanthu m'malo mwa mawu ake. Mwachabe iwo akundipembedza ine. Kukwapula, kupyoza, kuveka minga. Pamene inu muwaona iwo akupita pansi munsewu, ndiwena inu madona muli ndi tsitsi lalitali. Kumati, iye ndi wakachitidwe kachikale si choncho iye.
Remember!
Kumbukirani! Ndiwo otonza. Ndi chochipewa cha minga chimene inu mukuvala. Mulungu anati iwo unali ulemerero wanu. Muziuvala iwo ndi kunyadira. Haleluya! Muzilivala ilo ndi kunyadira. Monga inu mukanavalira nduwira ya minga malo mwa Ambuye wanu. Muzilivala ilo ndi kunyadira. Musati muzichita manyazi. Iye ananena chomwecho zilibe kanthu zomwe ma Yezebeli awa akunena lero. Zomwe onamizira awa omwe amayima muguwa omupachika Khristu. Zilibe kanthu zimene iwo akunena inu. Muzilivala ilo ndi kunyadira. Mulungu ananena chomwecho. Inu muzilisunga ilo. Kuvekedwa nduwira ndi onyoza kachiwiri. Minga akupyozedwa kuchokera kuguwa ndi tizikhulupiriro. Iye ali naye Golgotha watsopano kumene iwo akumutengerako iye. Makwayala amikanjo awa akazovala zazifupi atsitsiro odula ankhope zolochedwa. Akuimba mumakwayala ngati angelo ndi maluso. Ndiye Golgotha wake watsopano. Basi odzivula modolola amakono. Oterezedwa ndi lamulo monga ku Sodomu ndi Gomora. Inu mumaona galu wang'ono wankazi akuyenda pansi munsewu. Pa nthawi zina sipamakhala galu wa mwamuna yemwe angatapite kumene wankaziyo ali. Mungolola chinthu china kuti chichitike. Ndipo mmodzi wa aliyense wa iwo amathamangira pambuyo pake. Pali china chake chachitika kwa iye, inu mukudziwa chifukwa chake. Mulole. Nchiyani chimene akazi awo amachotsera zovala zawo ndi kumapita pansi munsewu. Musati mundiwuze ine kuti sichili chinthu chomwecho. Ndicho chizindikiritso. Musati mumuweruze mwamunayo. Koma iwo ali wotetezedwa ndi lamulo la Sodomu. Lamulo limenelo linayenera kunena kuti nkosaloledwa kuti iwo azikhala ali kunja uku. Ndipo alaliki muguwa anayenera kumakhala ndi mapirikoti m'malo mwa chikhotho cha ubusa. Atayima kunja uko ndi kumaloleza izo ndi kumachita manyazi kuti ayankhule motsutsa izo chifukwa chipembezo chawo chiwatulutsa iwo. Inu mumupachikira kwa osonkhana mawu a Mulungu amene amati chembelero kuti mkazi azivala chovala choyenera kwa mwamuna. Ine ndikuweruza chinthucho ine. ine ndikuyimba mulandu iwo wakupachika mawu a Mulungu pamaso pawa akazi odula tsitsi ovala za zifupi ndi nduwira kumayimirira mu kwayala wina wake ananena kwa ine tsiku lina mkazi wina anandifunsa ine anati tabwino kodi inu muganiza kuti mungakawapeze kuti ine ndinati ngati ambuye ake anandifunsa ine kuti ndipeze khumi ndi awiri kuchokera pa dziko ine ndikanakhala ine ndikanachita mantha ngati ndife pamene mwakuzindikira zinthu mwa uzimu ndikayima pamenepo ndikumawayang'ana iwo ndikuyima monga choncho ndikumaona zinthu izo pa iwo auve anyaso otsika pansi okhwewa ndudu kunja uku akupitirira kuchita monga choncho ndikuyima mu kwayala ya minjiro ndikumayimba muchikhalidwe chimenecho ndikuwalola omvetsera kuti aziwaona iwo iwo nkumati chabwino ngati uyo angakhoze kuchita izo ine ndikhozana nenso moyo wachikhristu ndi moyo wachinyero ndi umbiro lakwa.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I knew you were too. Iwo abweresa uthenga kusotitisa manyazi ndipo iwo amene amayesa kuti augwirise iwo amatchedwa otentheka kumazitcha izo zachikale zamkutu ine ndikuwatsutsa iwo mu dzina la Yesu Khristu.
Just modern striptease is on.
Odzivula pansewu amakono basi.
Singing choirs.
Akuimba mumakwaya. O suta ndudu, omanena nthabwa la zonyansa. Amuna atatu kapena nayi ndipo akakhala ndi wachisanu ndi chimodzi.
And then singing the choir.
Ndiyeno kumaimba mukwayala. Ndifukwa iwo ali ndi liwu. Inu osauka alunha operewedwa mwa uzimu. Wokanidwa pa zifukwa zanu zomwe inu mumawerenga Bible lomweli limene munthu wina aliyense akhoza kuliwerenga koma inu mwaukana mzimu wa Mulungu mpaka Bible linati inu mudzaperekedwa kuzosokoneza za mphamvu kuti mukhulupirire boza ndi kulangidwa nalo inu ndithudi kukukhulupirira kuti inuyo mukulondola ndipo Bible limati inu mudzakhulupirira izo ndi kulangidwa ndi boza lomwelo limene inu mumalikhulupirira kuti linali choonadi kotero ine ndikukutsutsani inu ndi mawu a Mulungu inu mukuwaphunzitsa anthu cholakwika ndipo mukupachika mfundo za Khristu zachiyero ndi moyo mmwamba kuti munthu azikhoza kumayenda kunja pa nsewu ndi kukhala munthu wosiyana
preacher standing on ball ground
alaliki kumaima pa bwalo la mpira akusuta ndudu miyala yopunthwisa zovunda za mimba zonse zimene iwo amachita nazo akazi mukwayara yawo atavala za zifupi tsitsirodula ndikumachita mopitiriza monga choncho nkhope zopaka utoto ndiyeno nkudzitcha izo mlongo uyu ndi uyo ndipo Baibulo limatsutsa zinthu zimenezi ndipo kulondola kupita kumaphwando ndikumachita mopitiriza nkukhalabe membala wa mpingo kusungabe umboni wanu ndikumakhala moyo mulimonse momwe inu mukufunira kutero musali mukanza kuti ine ndikuyankhula pa zonsezi za apresbateria ine ndikuyankhula za inu achipentekosti ndipo kulondola inu nthawi ina munadziwa choonadi koma ine mukaganiza kuti inu simukanakhoza kuchitenga ichi inu simumakhoza kumuthandizira mbusa wanu mbusa wanu wanu samakhoza kukhala pa ntchito yayikulu ya madola masana ochuluka chotero pa sabata ndi mpingo wabwino waukulu woti azilalikiramo ndikumakwera galimoto ndikumachita mopitiriza momwe iwo akuchitira ngati iye atatsutsa izo bungwe lingamuponye iye kunja kotero iye ayenera kuzisunga izo yayenera kumanena izi kotero iye anagulitsa maufulu wabado nawo chifukwa cha nyansi zachipereka dziko cha kusasamala kwa Esau ndipo kodi iye apeza chiyani chifukwa cha izo onsewo agwera mu dzenje la kuweruzidwa ndi kukhala woweruzidwa ine ndikuwatsutsa iwo monga achiwerewere authenga ine ndinali kukwayala amozi mwa malo otchuka akulu osapitale litali ena mwa malo apamwamba achipentekosti amene ali ndipo ine ndinapezeka nditakhala mowerengera mwa mbale ameneyi mmene makwayala anayi kapena asanu anabwera pamodzi ndipo ndi amodzi a limodzi la mabungwe abwino kwambiri achipentekosti ndipo iwo sankadziwa kuti ine ndinali mowerengera mwa mtumiki uyu ku Oklahoma ine ndinakhala pansi kumeneko pansipo kumene mtumiki uyu amawerengera asanati abwere ku nsanja yake ndipo pamene ine ndinatero uko kunali ma rike ang'ono awo kunja uko ndi ma riketa utoto wabwenda mmodzi wa iwo amene anali ndi tsitsi lomtali mmodzi aliyense wa iwo anali ndi tsitsi lodula mmodzi aliyense wa iwo anali ndi zopakapaka mmodzi aliyense wa iwo atavala mikanjo ndipo alinga wang'ono atayima cha pamenepo akupitapita pamenepo monga choncho ndipo bambo wina anali akutenga chopereka cha missionary iye ankachita monga iye anali munthu wakhungu ali ndi chipewa ndipo akupita mozungulira akunena mtundu wonse wa zinthu zochitira mwano zokhuza kutenga chopereka ndi zinthu monga choncho koma anapita kunja uko nakayesa kuti ayimbe mesiya oh mai ndipo ndipo amakhoza kuchita ntchito yabwino pa izo koma izo zinalibe kamvekedwe ayi izo zinali zakufa mwaona oh mai ndinu pamenepo ndiye akolokola wake watsopano inu muganga chiyani za zumwana wina wang'ono kapena mkazi wina wang'ono kumeneko bwanji ngati iye akanati abwere mmenemo atavala monga iye amayenera kuvalira ali ndi tsitsi lalitali ndipo utoto wonse utachotsedwa ndi zinthu monga choncho iwo akanamamuseka iye ngati iye akanati ayimirire ndipo pamene iwo anali kupanga izo zochita pamenepo gulu lija la wanthu ang'ono pafupi 30 kapena 40 a iwo gawo losankhidwa la chipentekosite ndikumachita zinthu monga choncho ndipo ngati dona wang'onoyo akanati anene china chake chokhuza izo iwo akanamuchosa iye mukwayala mulole mlaliki wa uthenga ime muguwa ndikunena china chake chokhuza izo iwo akhoza kumuchosa iye mubungwe inu mukumupachika mwana wa mulungu kachiwiri ndipo mukumuyika iye kumanyaza poyera uthenga wake umene inu mukuti mukuwulalikira inu mukumupachika iye ine ndikuwutsutsa mʼbado uno wokana khristu mwa mawu a mulungu ndi mwa mphamvu zake zachisimikiziro cha masiku otsirizano kuti iye akanali wamoyo inde iwo akutsutsana ndi mawu a mulungu odulidwa bwino otsimikiziridwa mabungwe awo sangakhoze kuyima kwa iwo mipingo yayikulu ndi zipembezo ndi dzogolokota wake watsopano ine ndinena izo kachiwiri izi kudzivula kodolola kwa makono kwawoku ndiwo makwayala awo wansembe wamkulu wa chipembezo chilichonse akufuula monga wansembe wamkulu wa tsiku limenelo tsopano bwerani pansi ndi kudzatisonyeza ife chozizwiza kumeneko kunali kupatikidwa koyamba ndi zofanana lero ine ndinakhalapo nawo iwo akuti chabwino tsopano inu mumaukisa akufa sitonjo i bwanji inu simukupita ku mtunda uku iwo uli ndi mkazi ako kumandako iwe uli ndi mwana ku mtunda uko iwe anati kwa iye ife tinamva kuti inu umaukisa kufa ife tilinawo manda odzaza ku mtunda kuno bwerani mudzawazunse iwo oh umbuli udzabala umbuli mwaona mipingo yayikulu makwayala akulu ansembe akulu a tsiku lino tsikani pansi tisonyezeni ife chozizwisa chimene chipembezo chathu singakhoze kuchichita ine ndinali ndi munthu osati kale litali yemwe anapanga ndemanga pa atatha kuwulusa kwa pang'ono kumene ine ndinali nako mu Jonesboro, Arkansas ndikunena za mkazi wina yemwe anali atachiritsidwa munthuyu anali wa chipembezo china cha mpingo ndipo iye anayimirira kuseluko ndipo anati ine ndikuchita makani kwa munthu aliyense kuti andibweretsere ine ndikundisonyeza ine chozizwisa ine ndinapita ndipo ndinakamutenga dokotala mwamuna anali atachiritsidwa ndi kansala ine ndinapita ndipo ndinakamutenga mkazi yemwe anakhala ali muchikuku kwa pafupi zaka 20 iye anachiritsidwa ku nyamakazi anakhala ali muchikuku ine ndinatenga izo zonse ndipo ndinati tsopano ine ndikufuna ndalama madollars iye anati chabwino izo sizili kuno izo zili komwe ku Waco, Texas komwe likulu lathu lili ine ndinati chabwino ife tingopita kumeneko ndikukazitenga izo anati ine ndinati inu mupange kukonzekera ndipo ife tipita kumawa mwaona ine ndinati ife titumiza ine ndinati pano pali dokotala woti anene kuti anthu awa mwantheladi anali ndi kansa pano izo zilipo pa mndandanda kujambula kwa magetsi pano pali mkazi uyu yemwe oyandikana nawo onse akudziwa kuti ankakhala muchikuku chimenecho kwa zaka 20 ndipo iye akuyenda pakali pano ndipo madokotala pakhala pali dokotala pambuyo pa dokotala pambuyo pa dokotala ndi chilitonse ndipo pano iye ali wamoyo lero tsopano inu munati inu mupereka madola 1,000 ine ndikuzifuna kuti ndikaziyikezo muthumba la umissionary ine ndikuzifuna izo mwaona iye anati chabwino izo zili komwe ku Waco, Texas ine ndinati ife tipitako mawa iye anati dikirani miniti ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake ine ndimutenga usungwana wang'ono ndinu ndipo mungandilole ine nditenge lumo ndikudula mkono wake ndiyeno inu mungamuchirise iye pamaso pa abale wathu ndipo iwo akawupasani inu ndalamazo ine ndinati iwe ndiyelekeze ngati iwe uli mwana wa mulungu tsika pa mtanda uwu ndiwuze mbere yemwe wakumenya iwe ali ndikasanza mozunguza pa mutu wake anamumenya iye pa iwo nati tsopano ngati ndiwe mneneli ndiwuze ife ndani nena Ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tsika pa mtandapo. Atsogoleri akhungu kwa akhungu. Iwo akusowa kuchizidwa kwa ubongo. Munthu yemwe angachite chinthu chonga icho, kapena kupanga ndemanga yonga iyo, ndithudi kulira kozowerereka kwa chikale ngakhalebe. Tiloleni ife tione inu mukuchita chozizwisa. Mbuye ife tikukumba chozizwisa kuchokera kwa inu. Pamene tsiku lilonse ola lilonse izo zinali kuchitika motsatira kumene. Basi monga Mulungu akanatsogolera kuti izo zichitike. Koma iwo sanali kukhalapo. Ngati iwo analipo iwo amadzita izo Bezebule mdielekezi mwaona. Mbuye ife tikanakumba ngati inu mungadachita izo mwanjira yomwe ife tikanafunira kuti inu muchite izo ndi zimenezo. Mupite kumene ife tikufuna kuti inu mupiteko. Mukachite zomwe ife tikufuna. Oh inde.
They had no strings on him. No sir.
Iwo analibe zingwe pa iye ayi bwana. Ndicho chifukwa iwo anachita kumuchosa iye pakati pawo. Inde bwana. Iwo akuyesera kuchita chinthu chomwecho lero ndipo kupyolera muchitaganya cha mipingo iwo potsiriza akwanirisa kuchita izi. Mwaona? Onse iwo akupita palimodzi kulira kozowerereka kwa chikale kuchi. Pano ife tikuona kachiwiri malo achipembezo kwambiri. Opambana za Mulungu opukutidwa. Akuitana momveka kachiwiri ndipo momutsutsa iye. Akuitana momveka aza Mulungu opambana kumene omwe akanayenera kudziwa mosiyana. Mipingo yapamwamba kwambiri ndi aza Mulungu ophunzitsidwa bwino. Anamuchosa iye pakati pawo. Iwo sakuzifuna izo. Nimukuti uko nkulakwa mbale Branham. Ndiye inu simunali pano kuti muione mibado ya mpingo kapena kuimva iyo ikulalikidwa. Inu simunali kuno pamene mbado wa mpingo wa Laodikaya u unali umodzi woka umene iwo anamuponyera iye kunja kwa mpingo. Ndipo iye anali ali kunja kunjakwa akugogoda kuyesera kuti abwerere mkati. Iwo anamutayira iye panja chifukwa iwo analibe naye ntchito iye. Iwo akumupachika iye katsopano. Amen. Ive lingapite motalika chotani. Kumbukirani mneneri wa mawu a Mulungu. Anatiuziratu ife mu Timoteyo wachiwiri 3. Ngati inu mukuzilemba izo ife tilibe nthawi yoti tiziwerenge izo. Koma ananena kuti mu masiku otsiriza onyoza akanadzabwera. Iwo akanati adzakhale a mmutu oganiza zapamwamba okonda zosangalasa koposa kukonda Mulungu. Onenera zabodza osadzigwira opsa ndi onyoza iwo amene ali abwino. Opereka nzawo a mmutu oganiza zapamwamba ophunzira okhala nawo maonekedwe awu Mulungu koma kumakana mphamvu yakeyo. Kotero tokaniko pakuti uwu ndi mtundu umene umatenga wopusa akazi odula tsisi wovala zazifupi ankhope zolotedwa onka malo ndi malo ndi kumawatsogolera iwo mogwidwa ndizo ndendende. Iye anati tokaniko kwa izo mumasiku otsiriza. Iyeni tizimumvera mneneri. Tokaniko kuzinthu zimenezo mumasiku otsiriza. Izo zili pano. Ine ndikuyitanira kwa mpingo tsopano. Inde bwana tokaniko kwa izo. Iwo ali iwo ali. Atumiki atsiku lino anayenera kumaziziwa zinthu zimenezi. Iwo bwenzi anamudziwa Yesu mumasiku ake. Iwo bwenzi anadziwa ndipo tsopano iwo akanayenera kumaziziwa izo. Koma iwo sali kuziziwa izo. Basi monga aphunzitsa Chiyuda amasiku ake akanayenera kumudziwa iye pa tsiku lake. Zotera izo zili lero wa mawu a Mulungu osimikiziridwa bwinobwino pamenepo. Iye anali mawu ndipo iye anatsimikizira kuti iye anali mawu. Iye anatsimikizira kuti iye anali mawu a tsiku limenelo. Ndipo Mulungu atsimikizira lero kuti iye ali mawu a tsiku lino kuwala kwa ora. Ndipo iwo bwenzi akazidziwa izo pamenepo ndipo iwo akanayenera kumazidziwa izo tsopano. Iwo anamupachika iye apo ndipo iwo akumupachika iye tsopano. Ine ndikuwatsutsa iwo zaito kulondola. Ito tikungopitira kuthwanima kupyolera mwa ine. Ine ndikuwatsutsa iwo chifukwa Mulungu adzawalipisa iwo chifukwa cha ine. Ayuda atsiku lawo Mulungu kachiwiri mumasiku apa dziko lapansi. Yesu anati Yerusalemu Yerusalemu. Ndikusonkhanisa mowirikiza chotani iwe mugulu limodzi lalikulu koma iwe sukufuna. Momwe Mulungu wayesera mumasiku otsiriza ano kuti awayanjanise anthu ake palimodzi koma inu simukufuna. Inu mwakumba kachikupiro kanu chotero tsopano inu mwaperekedwa kuchionongeko. Ndicho chimene Yerusalemu analandira. Iye wagwetsedwera pansi wawotchedwa pansi iye salinso. Ndipo ndizo ndendende zomwe ziti zikhale wena amasiku awa kuzinthu zonse zazikulu izi kuno. Tizikhulupiro tanu tatikulu ndi zipembezo zidzafa ndi kuwonongeka koma mawu a Mulungu adzakhala muyaya ndipo adzakhalapo kwa nthawi zonse. Mwaona? Mabala ake akuya kwambiri akuchokera ku nyumba ya iwo otchedwa abwenzi.
Think of it.
Taganizani. Taganizani za izo. Ta aganizani za izi.
Stop, I'm waiting a minute.
Imani, inandikudikira minute. Adumiki, paganizani za izi. Kodi mabala ake, anatokela kuti.
The house
nyumba, ya iwo ochedwa abwenzi yake.
As it was, so is it.
Monga izo zinali, chotelo izo zini. Takganizani za izo, pagologota, yesaneli atazunguli lidwa, ndi okulikira, achikunja. Koma azitumiki wame ankari, ankamukonda hii. Ndipole eloo, pamene utenga wasimikizirirwa bwino bwino. Pamene zizinikiro zazikulu, zaji ukisio chake, zasimikizirirwa pakati pato.
It isn't the street out there that jumped on you. Siapa nse ukunja
uko wame ama lumpira pa
iwe. It's a so-called ministry.
Ndi iwo ochedwa atumi. Iwa amena kuya nila kudazimu konda hii. Ndi wame iye, wazungulirirwa na olero. Ifesitikala na ato jini hujimenejo pakati pato. Ifesitikala na ye mundu ikuti azilamulira pa iwe. Ifesitimamutandizira. Ifesitikala ndichi anjano ndizo. Munzinda unongati jindu hicho. Chiri jibwele njila ino. Chindi choka nduko mazami zimu. Ndi mdielekezi. Kosa wadziwa mawamulungu. Akungu, akusokolela akungu. Monga izo zinali pamenepo. Taganizani. Chotero izo ziri sopano. Basi monga izo zinali pamenepo. Chotero izo ziri sopano. Taganizani. Mhambu yake kuti ichirise ndi kumasula amuna ndi akazi. Kuchoka kuchikondi chaziko lapakali pano iyi. Kuchoka kwa odula tsitsi mayezebeli olocha nkhope omwe amadzitcha okha Khristu ndi kumabala moyo otero monga umenewo. Ozitafodya onena nthabwera zonyansa atakhala pansi ndi kukhala nalo gulu la umisionari ndipo kuluka ndi kusoka ndi kuyankhula ndi kunyozetsa ndi kutuluka panja pa nsewu ndi kuvala zazifupi ndi chilichonse monga izi ndiyeno nkumadzitcha okha Khristu pamaso pa akazi wena. Inu mukukumbukira nkhani yanga yokhuza kapolo podziwa kuti iye anali mwana wa mfumu khalidwe lake. Kodi ife tikuyenera kukhala chiyani? Amuna ndi akazi ndikumakana atumiki awa maguwa awa kumene iye akulandira kulasirwa kwake. Iwo akweza ndikukomereza makhalidwe a mtundu umenewo pakati pawake umene iwo akumulasa iye. Iwo akukana mphamvu kuti iwo amasule iwo kuchoka kwa izi. Ndipo iwo akuvomereza izo kuti zikhale chomwecho. Pamene izo zili mosiyana ndi mawu a Mulungu kuti mkazi azidula tsitsi lake kapena kuti azilocha nkhope yake kapena kuti azivala zazifupi. Ndizo zosiyana ndi mawu a Mulungu. Koma iwo amavomereza izo akupanga gologota wina. Kuchokera kuti? Kuchokera pa nsewu? Kuchokera ku chipinda chakumowa? Kuchokera ku guwa? Kuchokera ku guwa? Ndipo wakati wiri kulirako kunali ziyani iye akudzipanga yeyekha mulungu iwo anakana umulungu wake iwo akuyesa kumugawaniza iye ndi kupanga atatu kapena a mulungu anayi kuchokera mwa iye pamene iye ali mulungu iye anali mulungu iye nthawi zonse adzakhala ali mulungu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse pamene iwe uyankhula za mulungu mmodzi kwa iwo iwo amaseka pa iwe ife timakhulupirira mu utatu woyera ine ndimakhulupirira mwa mulungu mmodzi woyera inde bwana mphamvu yake kuti achirise kuti amasule ndi kuwatenga anthu awa kuchoka kuchikondi chapaziko kuti iwo amasule iwo monga iye anamchitira Mariya wa Magadala. Kumbukirani iye anali Yezebeli wang'ono wolochedwa nayenso iye anali ndi ziwanda zisanu ndi ziwiri mwa iye iye anali wodzivula modolola. Basi monga mkazi wa makono pa nsewu lero pikani kulikonse kumene inu mukufuna ndipo penyani ngati inu simumakhulupira kuti wanthu amagwada pa guwa la chosemedwa cha akazamaliseche penyani panja mu nsewu lero monga izo zinali mu masiku a Sodomu chomwecho izo zidzakhala zili yang'anani kunja ngati inu simuli kukhulupirira izo ingopitani kulikonse katsegureni pepala katsegureni magazini yang'aneni pa cholengeza kodi inu mukupezapo chiyani. Mumbukirani zomwe ilo linanena pamene wana amuna a Mulungu anawaona wana akazi a wanthu kuti anali okongola iwo anadzitengera kwa iwo akazi. Tayang'anani pa chonyozesa mu England tayang'anani pa chonyozesa kuno tayang'anani pa chinthu chonsecho yakhala nyumba ya aziwerewere. Nchifukwa chiyani izo zili? Nchifukwa chiyani Russia anakhala chikomunisti? Chifukwa cha zachabe ndi zauve ndi kupanda mphamvu kwa mpingo wa katoliki. Ndipo ndicho ndendene chifukwa chimene fuko lino likulandidwa. Chikomunisti ndi chitaganya cha mipingo. Ndipo likudzilumikiza lokha ndi mpingo wa katolika. Chimene chikomunisti ndi chikatolika zidzalumikizana limodzi inu mukudziwa. Ndipo pano iwo akuchita izo chifukwa chiyani? Chifukwa iwo aukana uthengo umene umawalekanisa iwo ndi kuwapanga iwo anthu osiyana. Ndicho ndendende chifukwa chake. Ndipo atumiki muguwa akuyanjana nazo izi chifukwa cha tikiti ya chakudya. kwa maimidwe achitukuko kwa kachikhulupiriro kena kuti ine ndine wakuti ndi wakuti kusinthanisa maphunziro ndi mphamvu ya Mulungu athaweni wakuchokera ku mtundu wa anthu amisala uno monga Maria wa Magadala mphamvu yomwe imene ingamutenge wang'ono wodzivula modola uja panseu ndi kumupangisa iye kuvala zovala zake ndi kumachita monga dona kupanga mkhristu kuchokera mwa iye iwo analithusa mphamvu imeneyo ndi kumupachika munthu yemwe anali nayo iyo pa Golgota ndipo lero uthenge womwe ndi mzimu woyera umene ungatenge wodzivula modolola wang'ono uyu ndi kumupanga iye kumavala monga dona ndi kumachita monga mkhristu iwo amautha iwo zotentheka iwo sakufuna kuti iwo uzisakanizana pakati pa osonkhana awo kuti iwo uwafikise pokondowezedwa kuwapangisa akazi wena kuti azichita izi kodi iwo akuchita chiyani iwo akuthamangitsira iwo kunja basi monga iwo anachitira pamenepo ndipo tsopano iwo akuwapachika mawu omwe ndikumati iwo anali ambado wina ine ndikuwatsutsa iwo kachiwiri inde bwana mofanana basi monga iwo anatsutsidwira pamenepo chizindikiro chimene chinampanga legio wakale kuti avale zovala zake kumbukirani munthu yemwe amavula zovala zake ndi wamisala mwaona nanga bwanji mkazi legio anali wamisala iye ankavula zovala zake pa iye mulungu anatenga mphamvu yake ndipo anamupangisa iye kuvala zovala zake iye anapekedwa ali mu malingaliro ake abwino anakhala pansi pa mapazi a yesu tiyangirani pa mphamvu yomwe inamupanga patumbeyo wachikulire wakhungu kuti apenye pakati pomwe pa tizikhulupiriro tawo iye anali pa dziko lapansi pamene uko kunali kusakhulupirira basi monga iko kulipo lero koma izo sizinamulepherese iwo iye anapitirirabe iye sanabweze nkhonya kwa iwo iye anawawuza iwo ndinu atate wanu mdiyerekezi iye anaweruza chinthu chonsecho mphamvu yomwe inakhoka kumuutsa lazaro kuchokera m'manda ndi kumupasanso mkazi waku naini mwana wake oh mulungu mphamvu yomwe inkakhoza kuchita zinthu zimenezo yomwe inkakhoza kuneneratu zinthu zomwe zinkachitika uko kuli awiri kabulu uko kuli bulu womangidwa pa mphambano ziwiri ndi zinthu zonse izi zomwe iye analosera mwamuna yemwe amene anali nayo mphamvu kutali ndi iye ife tikhala naye iye pakati pa anthu athu iye akusokoneza zophunzitsa zathu ndipo iwo anamupachika iye chinthu chofanana chomwecho lero kutali ndi mzimu woyera iwo sakufuna kanthu kochita nawo iwo iwo amatsutsa ndipo kumachita zinthu izi ndipo kumawawuza anthu athu zinthu izi ife sitikufuna kuti zifike posakanizikana pakati pa mabungwe athu ndizo zotsutsana ndi tizikhulupiriro tathu iwo akumupachika iye kachiwiri zindikira tsopano pamene ife tikutseka tiyenera kutseka ndipo kachiwiri iwo akutcha iwo zotentheka ndipo iwo anamutcha iye wotentheka iwo ankati iye anali wopenga aliyense akudziwa kuti baibulo linanena kuti yesu anali afarisi aja ankati munthu uyu ndi msamariya ndipo iye ndi wamisala tsono mawu akuti misala amatandauza chiyani wopenga munthu uyu anthu wopenga iwo ali gulu la anthu wopenga omwe akumutsa iye ndi belezebule ndipo kachiwiri iwo akunena chinthu chomwecho ndiwo mtundu waufiti ndi mbwebwe kumuyika iye kachiwiri pa mtanda wa manyazi mtanda wotani manyazi wotani iye ndi mawu osimikiziridwa akuwaseka iwo kumawawuza anthu iwo ndi mdiyerekezi kupanga china chake ndi kumatcha iye anati iwo akutcha ntchito zoyera za mulungu mzimu wosayera ukuchita izi palibe chikhululukiro kwa izi kupangisa manyazi mawu ake kuyesera kuti awayalutse iwo ndi kuwatcha iwo chonyengezera kapena zotentheka musati muzipita kwa izo musamakakhalepo pa misonkhano imeneyo kodi iwo akuchita chiyani pochita izo iwo akutenga misomali yakachikhulupiriro ka chipembezo chawo ndikokulondola aphunzisi osaka zosangalatsa awa achidziko opanda umulungu amisala mwachipembedzo akutenga misomali yachipembezo ndi kumamupachika mwana wa mulungu ndiyo katsopano kuchokera mu maguwa awo chifukwa chiyani iwo akuchita izi iwo amakonda kuyamikira kwa wanthu madigiri omwe mpingo ungakhoze kuwapatsa iwo mochuluka kuposa chikondi cha mawu a mulungu ine ndikuwaweruza iwo iwo sangakhoze kutengera za dziko chifukwa iwo ali sangakhoze kutengera za mawu kwa iwo akutengera kale za mdziko iwo achita kale izo tsiku la chinyengo limene ife tili kukhalamo Mulungu zeda azaubweresa mbado ochimwa uwu womukana Kristu ku chiweruzo chifukwa chochitira mwano kupachika kwa mau ake ozindikirisidwa iwo akubwera kuchiweruzo ine ndikuwadzuka iwo ndani ali pambali ya Ambuye anatero Mose mloleni iye abwere kwa ine pamene lawira moto lina pachikika pamenepo ngati umboni ndani ali kumbali ya Ambuye mloleni iye awatenge mau akane katikulubilo kake ndipo amutsate Yesu Kristu kupatsi ndipo ine ndizakumana nanu inu mmawa.
Let's bow our heads now for a word of prayer.
Tieni feriwe la mise mitu yathu tsopano kwa mau apemphero.
Oh Lord God, the giver of eternal life.
Oh Ambuye Mulungu wopereka wa moyo wa muyaya ndi mwini wa mau awa yemwe munamubweresa kachiwiri Ambuye Yesu kuchokera kwa akufa yemwe anazinikirisa izo bwinobwino pamaso pa mbado wa anthu osakhulupirira.
It's been long this morning. Many a
izi zakhala motalikisa mauno ambiri akhala pano mpingo wadzaza anthu akuyima mozungulira ndipo matepe akadali mkupangidwa kuti apite kunjako kudusa mdziko lonse mumalo osiyana. Atumiki akamvera izi mowerengera mwawo ine ndikuwapempherera iwo Ambuye mulole mawawa agwere mwakuya kupita mu mtima acheke mwakuya adulemo chidziko chonse kuti iwo akakhoze kuyankhula monga mtumiki wang'ono wati Methodist uyu uko ku Kentucky anabwera kwa ine tsiku lina ndipo anati pamene ine ndinali kumvetsera mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ine ndinamva ilo likufulira komaniko kumakoma amenewo a Babylon. Anati ine ndinazisiya izo ndipo ndinachokako ine sindikudziwa njira iti yoti ndizipita kapena choti ndizite koma ine ndinachokako. Kudalisidwe kulimba mtima kwa mnyamata ameneyo ndi mkazi ake ndi wana awiri kapena atatu Mulungu mulole ambira apeze njira yao kupita kumawu a Mulungu.
The only way of life.
Njira yoka ya moyo pakuti iye ali mawu. Ine ndikupembelera mmodzi aliyense Atate. Ndai zina pakunena zinthu izi sindizonkhaza. Ndi mwachikondi chifukwa chikondi chimakonza. Ndipo ine ndikupembera Mulungu kuti anthu amvese izo kuti zikhale mwanjira imeneyo. Yomwe izo zalingidwa kuti zikakhale zokonza. Inu amene munachita kuwakonza ndipo munadzawapempherera iwo pa mtanda kuti Atate akhululukireni iwo. Iwo ali akhungu iwo. Iwo sali kumvesa basi chimene iwo akuchita. Ine ndikuwapempherera atumiki awo lero amene akuwapachika mawu kachiwiri pakutenga tizikhulupiro tawo ndi zipembezo ndi mbalume ndi kuloweza izo m'malo mwa mawu amoyo. Ndiyeno pamaso pa anthu iwo, iwo amatsutsa choonadi chenicheni chimene Mulungu akuchitsimikizira kuti chili choonadi chake. Ife ndikuwapempherera iwo Atate kuti inu muwayitanire iwo ku mgonero wa chikwati kachiwiri. Ndipo mulole iwo abwere nthawi ino ndipo asapeze zowiringula. Pakuti ine ndikuzindikira kuti kuyitana kosiriza mwina kungakhale kutapita kale. Kukhoza kukhala kuli mochedwa kwambiri tsopano. Ine ndikudalira kuti si choncho. Dalitsani osonkhana pang'ono awa amene ali pano. Mazana pang'ono awa anthu awa omwe asonkhana muno m'mawa uno. Tsiku lotentha ili akhala pano motalikisa mwina mwake maola awiri kapena kupitirira utumiki. Ndikumvetsera. Iwo sanachoke iwo anakhala bata ndikumamvetsera. Ambira iwo akuyembekeza chakudya chawo cha madzulo. Ndipo akazi atayima ndi wanawo ndipo iwo akuyembekezera. Iwo akugwirisabe kumawu aliwonse. Ambuye ine ndikuzindikira chomwe chiti chidzachitike kwa ine pa tsiku la chiweruzo ngati ine ndawasocheresa anthu amene. Ine ndikuzindikira Ambuye kuzindikira kumene ine ndingakhoze kukumverera kuti ine ndikuyesera kuti ndiwatengere iwo kumawu. Ndipo alola iwo akhale moyo ndi mawu. Wauza iwo kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kuli mzimu woyera waukulu uli Yesu Khristu mumaonekedwe basa. Mzimu woyera mundi yemweyo inu munanena chomwecho. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndizakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Ndipo ine ndikudziwa kuti izi ndi inu Ambuye. Ndipo ife tikukhulupirira inu chifukwa ife tikukuonani inu mukuchita chinthu chomwecho pakati pathu. Ife tikudzipereka tokha lero mwa ubwino. Ife tikutero pano mwa osonkhana awa. Ndi pamatepe Ambuye basi pa miniti ino. Mulole mwamuna aliyense ndi mkazi mnyamata kapena msungwana yemwe alipo pano kapena wayima kunja kapena akumva izo pa tepe. Mulole ife pa mphindi ino tipange kudzipereka kwakuya ndi kudzipereka mwini wathu wathunthu tokha ku utumiki wa Mulungu. Sunthirani paomvetsera Ambuye mu mphamvu ndipo chilisani wodwala. Iwo anati iwo ali ndi mnyamata wang'ono wolumala wakhala chapo. Mulole mzimu woyera waukuluwo. Ife tikudziwa kuti tikangokhala mukukhalapo kwake monga izi zili iwo uchita izi. Ngati inu mungakhoze kupita kupyolera mu wireless ndi television kunja kudusa mu mayiko ndi kumachiza wodwala. Inu munatumiza mawu anu ndipo iwo anakawachiza iwo. Inu mukhoza kuchita chinthu chomwecho pa miniti ino. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muchiza munthu wodwala aliyense, wolumala aliyense, wosautsika aliyense pano ndi amene atakamvere mawu awo. Mulungu perekani izi, pemphero langa lili kwa iwo. Ndi chikondi cha Khristu mu mtima wanga ndikumverera chifukwa cha osowa. Ine ndikuwapereka iwo Ambuye kwa inu pa guwa la nsembe pamene thupi la magazi la mwana wankhosa uja lagona. Monga chitetezero cha machimo athu ndi matenda zagonapo, ine ndikuchonderera chifundo kwa wanthu. Ine ndikufuna ndiime monga Mose anachitira pakati chifukwa cha iwo Ambuye. Ndikuti Mulungu achitireni chifundo iwo kwa iwo motalika pang'ono ndipo apatseni iwo mwayi wina. Musati muchite izo pakali pano Ambuye. Lolani uthenga upite patsogolo pang'ono kaye. Iwo aweruzidwa Ambuye. Ine ndikupembera kuti chifundo chanu ndi chisomo zitamba sukire kwa munthu wotsiriza yemwe ali nalo dzina lake pa bukhu. Ndipo ine ndikudziwa iwo atero. Sitovuta kupemphera motsutsana ndi mawu anu auzimu kapena motsutsa ndi mawu auzimu. Ine ndikutanthauza kuti ndite Ambuye. Mawu omwe alonjezedwa, mawu amene asimikiziridwa, mawu amene anawakonzeratu anthu awa kumbuyo uko maziko a dziko asanayikidwe, sizili zovuta kuti tipemphere kuti inu muwapulumutse iwo amene mayina awo ali pa bukhu. Kwa ine ndikudziwa inu muchita izi. Yesu ananena chomwecho, wonse amene Atate andipatsa ine adzabwera. Ndipo palibe munthu angakhoze kubwera kupatula iye ataperekedwa. Tukuna ine ndikupemphera Mulungu kuti kuli konse kumene mawawa akagwera konse pa tepi ndi ali pano. Kuti mzimu woyera uyitane munthu aliyense wokonzedweratu pakali pano. Kuchokera ku maziko a dziko pamene dzina lawo linayikidwa pa buku la moyo wa mwana wangosa. Mulole iwo amve liwu la Mulungu likuyankhula lero. Muliwu laling'ono lija lodekha lochepa pansi mu mtima mwawo likuti, iyi ndi njira yenda mu iyo. Perekaniza Atate. Ine ndikufunsa izi mu dzina la Yesu. Ndipo pamene tidakalipo ife titawera misamitu yathu pano mwaomvetsera ngati inu mukukhulupirira izi kuti zili choonadi. Ndipo inu ine ndayika dzanja langa pa mipango iyi ili apa. Ndimaphukusa odwala ndi osautsika. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso modzipereka tsopano. Ine sindimabwera kuno basi kuti ndidzamvedwe. Ine ndatopa, ine ndafuka. Ine sindili wang'ono monga ine ndinaliri. Ndipo ine ndikudziwa masiku athu awerengeredwa. Ndipo ine ndikudziwa ine ndiyenera kuyikamo kanthu kakang'ono kalikonse kamene ine ndingakhoze kwa ufumu wa Mulungu. Ine ndiyenera kuti ndilalikire nthawi iliyonse imene ine ndingapeze mwayi. Ine ndiyenera kutero. Ine ndiyenera kuti ndipite ngakhale ine ndikumverera ngati izo kapena ayi. Ine ndinabwera kuno chifukwa ine ndikumvelera kuti ndichite izo ine ndikufuna kuti ndichite izo. Ine ndimakukondani inu. Ndipo ine sitimanena zinthu mwaukali ndi molimba naponso chifukwa ine ndikufuna kutero pali kututuma mkati mwa ine. Chinthu ichi chomwe chimene chakhala chitatsimikiziridwa ndi chinthu chimene chimandikakamiza ine kuti ndizichita zinthu izi. Ine ndimanena izo mwachifundo ndi chikondi. Ine simatanthauza kuti ndizizazira akazi wathu kapena amuna wathu. Ine sindidanthauza kuti ndizichita zimenezo mʼbale mlongo. Ine ndikungotanthauza kuti ndikubweretseni inu ku malo akuthwa kumene inu mungakhoze kuona kukonza ndi chikwapu cha Ambuye kuti inu muyenera kubwera mkati tsopano. Musati muzinyalanyaze izo. Inu mukhoza kuyembekezera motalika kwambiri. Ndipo inu amene mukukhumba kuti mubwere pambali ya Ambuye ndi kudzipereka kwathunthu mu mtima mwanu mukukhalapo mwaomvetsera tsopano kapena mudziko kumene matepi atakakhale. Inu mungatero ndi mitu yanu yoweramitsidwa. Musati mudzuse manja anu ngati inu simutanthauza ine. Tsopano ngati inu mukutanthauza kwenikwenizo, inu mukufuna kuti mubwere kwa Ambuye ndi moyo wodzipereka mochulukira, kodi inu simungangokweza dzanja lanu pakali pano? Inu Ambuye akudaliseni inu. Inu mukudzipereka nokha mwatsopano kwa Khristu kuti muyesere kunyamula chitonzo. Inu mukuti ine ndikulolera lero kuti nditenge chitonzo. Ine ndayimika manja anga onse mwamba inenso. Ine ndikufuna kuti nditenge chitonzo cha Yesu Khristu pa ine. Ine mokondwera ndikuvala chilemba chochedwa woyera wodzikubuduza chilichonse chimene inu mungafune kuti muchitche icho. Ine ndikuvala icho ndikunyadira chifukwa ndi mwachifukwa cha Ambuye. Ine ndikuvala icho ndikunyadira. Kodi inu nonse simufuna kuti muchite mofanana? Kwezani manja anu ndikuti mwachisomo cha Mulungu ine ndikufuna ine. Ophunzira anabwerera akuganiza kuti iwo unali mwayi waukulu kunyamula chitonzo cha dzina lake. Kapena inu mukufuna kuti munyamule chitonzo cha kaswiri wina wa ku Hollywood kapena china chake cha television kapena memba la wina wa mpingo kapena china chake kapena kodi inu mukufuna chitonzo cha mawu a Yesu Khristu. Ndipatseni ine chitonzo cha mawu a Ambuye. Ine ndikudziwa iye ananyamula chitonzo cha mawu a Mulungu. Ndiloleni ine ndinyamule icho inenso Ambuye. Ndipo mtanda wopatulika uwu ine ndidzanyamula mpaka imfa itadzani masula ine. Ndiye mkupita kwathu kukavala korona kudzakhala korona tsiku lina wa ife. Iye ali mkupangidwa tsopano. Pamene moyo wapa dziko uno watha ndiye ife tikudziwa izo zidzakhala zili bwino. Tsopano palibe malo oti tiwabweretse wanthu kuzungulira paguwa. Lolani mpando wanu pamene inu muli pakhale paguwa. Onse amene akhulupirira pamene ife tikupemphera. Atate akumwamba, izo zinaoneka kwa ine ngati kuti pafupi dzanja lililonse la wang'ono ndi wamkulu linali mmwamba mwaomvetserawo. Ndipo ine ndikupemphera kuti nthawi iliyonse yomwe tepiyi ili idzasoweredwe kuti wanthu adzakweze manja awo ndi kugwada pansi mu chipinda. Bambo ndi mayi kupita ndi kukagwirana kanza wina ndi mnzake ndikuti, wokondedwa, ife takhala mamemba la mpingo utali wokwanira, tiye tibwere kwa Khristu. Perekaniza Ambuye. Adaliseni anthu awa. Ine ndikupemphera kuti inu muwapatse iwo Ambuye moyo wopatulika. Ambiri a iwo Ambuye ndi anthu abwino. Iwo ali. Iwo ndi anthu anu. Iwo anangokhala alibe choonadi. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu muwasonyeze iwo choonadi chanu Ambuye. Mawu anu ali choonadi. Monga inu muna nena mu Yohane ndinduganiza pafupi muti wa 17 inu munati ayeretseni watate kupyolera mutonadi mauwanu alichoonadi ndipo izo panonso mauwanu alichoonadi panobe iwo ndaizonse alichoonadi chifukwa iwo ndi Mulungu ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muwayeretse iwo kupyolera muchoonadi ndizo kuti ayeretseni atsukeni iwo kuchoka ku tizikhulupiriro tonse ndi zipembedzo ayeretseni iwo kuchoka ku zinthu zonse zachidziko kupita ku moyo wopatulika wa mawu perekaniza Ambuye iwo ndi wanu tsopano inu munalonjeza kuti mudzachita izi ndipo monga wantchito wanu ine ndikupereka pemphero langa mʼmalo mwawo mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ndi mitu yathu yowelamitsidwa tiyeni tiyimbe nyimbo iyi pamene ife tikupitiriza kupemphera.
Jesus paid all to him.
Taganiza za izi.
Yesterday I was in a place.
Zulo ine ndinali mu malo. Ndipo mwamuna anali
kundiyeza
ine
suti.
Yomwe mbale muno mumpingo wandigulira ine. Iye anati suti yanu imaoneka yotenda ndipo ine ndakugulirani inu imodzi yozizilira. Ndipo ine ndinapita uko kuti ndikaidulitse iyo. Ndipo iye anati nena pewa lanu la manja likugwera pansi inu muyenera kuti munanyamula katundu olemera tsiku lina. Ndipo ine ndinaganiza inde katundu wa chimo koma Yesu analipirira iwo wonse ndetserani pamene ife tikuyimba iyo
Jesus paid all then all my life to him
kodi chimo lindali litachita chiyani
sin had left a crimson stain He washed it white as snow. God be merciful to us.
Mulungu chitira chifundo kwa ife. Pamene nthawi yakuya ya kusinga-singa. Mulole mawu alowelere mkati mwakuya Ambuye mumtima. Mulole wanthu ngakhale iwo akhale atachedwa. Kutakudya cha madzulo. Koma Ambuye izi ndi zoposa chakudya. Undi moyo mauanga ndiwo chakudya inu munatero ndipo ndicho chimene mioyo yathu yanjala ikudyererapo sopano titengeni ife Ambuye tiumbeni ife Ambuye nditengeni ine limodzi nawo ine ndikufuna kuti ndipite ndiwo ine ndikupita kugologoda sopano Ambuye awa chikhulupiriro ine ndikupita ndiwosonkhana awa sopano ndingondiumbani ine kenanso Ambuye ine ndachita cholakwa Ndai zambiri zimene ine kunoposa chedwa apa ine ndinkati ndingosiya kulalikira. Wanthu sanali kundimva ine. Yohane ali kumangopitirizabe kuchita chinthu chomwecho ndipo ine ndinakhumudwitsidwa. Ine ndinayamba kuyipidwa. Oh Mulungu. Mala Mulungu awiri apitawo pamene inu munandipasa ine chizindikiro chija kunja uko ndipo ndikuwerenga Bible ndikukuonani inu mukumuuza Mose basi momwe loto lija linali. Kuti uko kunali phiri ukonso ndipo chikanakhala chizindikiro kwa iye ndiyeno pamapeto pomwe paicho kudziwa kuti ine ine ndinali nditasiya anthu ochuluka odwala utumiki osati mwa uneneli wokha koma mwakuphunzitsa mawu ndi wakupempherera odwala inu munamulola munthu kugwa wakufa apa pomwe pansipa ndiye mkumubwezera iye kumoyo mwachisimikiziro kuti izo zinali zoona Inu ndai zonse mumatsimikizira mawu anu. Tsopano Ambuye atsimikizireni iwo pakali pano pamene ine ndili patsogolo pa mpando wachifumu wanu. Tengani aliyense wanthu awa Ambuye. Tengani dziko lichoke mwa ife. Nditengeni na Ambuye pamene ife tili mukukhalapo kwanu. Tingolengani dziko lizani mitima yathu Mulungu pakali pano. Tsololani dziko ndizo samaliya za dziko kutali ndife. Tiloleni pelikala Kristu odzipereka.
Oh,
Mulungu kuti tikhale okonda ndi achifundo ndi okoma kubala chipaso cha mzimu. Kodi simutelo inu Ambuye, ife tili pamaso pa mpando wachifumu wanu. Tchimo lasiya banga losira pa mmodzi aliyense wa ife. Koma magazi wanu akhoza kuchosa izo Ambuye, kuti panga ilo loyera ngati chisanu. Perekani izi, pamene ife tikuyembekezera pa inu. Tengeni ife, ife ndife wanu. Tapereka mioyo yathu kwa inu. Mu dzina la Yesu Khristu. Perekani izi Ambuye kwa mmodzi aliyense wa ife. Lizali mtima wanga Ambuye, ine ndikuona zolakwisa zanga zonse, ine ndikuona zoponyesa zanga. Mulungu kuyambira nthawi ino, ine ndikuyesera kuti ndizikhala mopambana momwe ine ndingakhoze kuti ndikuthandizeni. Ine ndikufuna kupita, ine ndikufuna kudzipereka moyo wanga mwasopano kwa inu, kudusa pano mmawa uno. Ndidatha kubweresa chitsutso ichi motsutsa wanga azibusa anzanga kunja uko. Ndipo ndimachita kunena zinthu zolimba izi. Koma Ambuye ine ndinachita izo mwakudzoza kwanu. Ine ndikumverera kuti inu munandiuza ine kuti ndichite izo. Tsopano izo zachoka pa mapewa wanga Ambuye. Ndine wokondwa kuti izo zandichoka. Asiyeni iwo achite ndi izo chilichonse chimene iwo afuna Atate. Ine ndikupemphera kuti iwo avomereze izo. Ine ndikupemphera kuti inu mupulumuse mmodzi aliyense Ambuye. Mulole pamenepo pabwere chisimuso cha olungama. Ndi mphamvu yayikulu ibwere pakati pa mpingo, iwo usanapite basi. Sizizovuta kupempherera izo chifukwa inu munalonjeza izo. Ndipo ife tikuyang'anira Ambuye kuchikoka chachitatu chija, chimene ife tikudziwa kuti icho chidzatichitira zinthu zazikulu ife pakati pathu. Ndine wanu Ambuye, ine ndikudzikoneka ndekha pa guwa ili basi, modzipatula monga ine ndikudziwira kuti ndidzipange ndekha. Tengani dziko lichoke mwa ine Ambuye, tengani zinthu kuchokera kwa ine zomwe zili zakutha, ndipatseni ine zinthu zosatha. Mawu a Mulungu. Mulole ine ndikhoze kumakhala moyo mawu amenewo mwapafupi kwambiri mpaka mawu akhale ali mwa ine ndi ine mu mawu. Perekani izi Ambuye, mulole ine ndisadzachoke konse kwa iwo. Mundilole ine ndigwirise lupanga la mfumu lija mofumbata kwambiri ndikuligwira ilo mwapafupi kwambiri. Perekani izi Ambuye, tidaliseni ife palimodzi ndife antchito wanu. Pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu mmawa uno, patsopano mu mitima yathu. Ndife anu mu dzina la Yesu Khristu mwakutumikira.
Jesus.
Mulungu akudaliseni inu, mbale Neville.